Ngiyabonga asi kodwa bese makhanda ethu umzuzwana nje. Baba wethu sezulwini siyakubonga namhlanje ngaleli thuba lokubuthana ndawonye kanye futhi sazi ukuthi la ngalimbe siyobuthana kokwethu kokugcina njengabafayo. Bese kuthi ke siyobuthana sisesimweni esikhazimulisiweyo kanye nawe nabo bonke abahlengiweyo bayo yonke iminyaka bayobuthana lapho. Oh, izinhliziyo zethu zishaya kakhulu nangokulindela okukhulu, zilindele lo hora ukuba lifike. Nalokho konke ukwesaba kushabalale kithi, asinakho kufanele sikwesabe lutho kukwesaba kakhulu. Sibheke phambili esithembisweni uNkulunkulu phakade asenzele sona, futhi siyazi ukuthi siliqiniso. Yingakho siphila, siphilela lokho lelo hora leso sikhathi lapho lokho kufayo kuyoguqulwa, futhi siyokwenziwa sibe njengaye. Futhi akusayi kubakho kugula, kungasekho kudabuka, kungasekho buhlungu benhliziyo. Oh, konke kuyobe sekuphelileke, futhi ngenjabulo yenhliziyo thina ngokukholwa nenkuthalo sibheke phambili kulolo suku. Ingakho sibuthene ndawonye lapha namhlanje Nkosi ukuba sivume amaphutha ethu futhi sicele umusa. Ingakho sibheke kuleli altare kulokhu kusa ngenxa yokuthi siyazi singabafayo futhi maningi amaphutha kithi futhi sigcwele isici. Kodwa sizela ukuvuma amaphutha ethu bese ke sibheka kubaba wethu esizweni ngezinhliziyo ezivulekileyo ngezibusiso nokwenziwa busha kwamandla nokukholwa ukuthi uzisipha khona kuleli hora. Njengoba uthele lapha ngokwesethembiso ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu ngokuba sizisho ukuba sesedlulile kufeli sangena ekuphileni ngesethembiso sakhe, futhi sihlithelwa esimweni sendawo sasezulwini sihlezi kanye naye manje kwangathi angasifundisa kulokhu kuza izinto abengathanda sizazi, futhi asiphe isinkwa sokuphila ukuze siqiniselwe inkathi ezayo yelele ngaphambi kwethu. Siphe khona Nkosi lona ngumkhuleko wethu esiwucela egameni likaJesu Kristu, amen. Ningahlala phansi. Sanibona kuseni nonke, futhi kuhle kakhulu ukubuthana lapha nani futhi kulukhukusa kulesi simo sendawo sasezulwini sokukhonza. Kutshe nje ukuba leyithi kancanyana besine ukuthile kwangempela izingcingo ezimbi ngempela emizizwini embalwa nje eyedlule, umfanelele lapho efa, futhi ngokuqinisekile nje njengoba ngimi lapha Inkosi uthintile umzimba wakhe yasemthumela emgwaqeni. Ngakho futhi umfana umi lapha oyindodana kamzala wami babe likateleka ngempela okokuqala nje, kodwa baye emiseni kulokhu kusa futhi kukhona ukubatshele ukuba beze lapha, futhi ngakho ba kukhona uguquko. Ngakho bayeza manje endlini futhi balungiselela umbhaphathizo wamanzi. Ngakho khona-ke bayi nje izinto ezimangalisayo Inkosi yethu ezenzayo ngaso sonke isikhathi, ilokhu iqhubeka nje yenza izinto. Bazela ukuzongena futhi abakwazanga ukungena, bathe abanayo nje indlela yokungena. Ngathi awu, uma nifuna ukukhuluma nami ngase ngithi awu, vele nje nikhuphukele endlini futhi sizokuxoxa kusana lokho lapho. Ngakho ngicabangile endleleni yami ngibheke eNew York manje kulo mhlangano okhuphukayo ukuthi nje bekungakuhle kakhulu. Ngiyazi bengingahlumeleliseka ukuthi qathatha phakathi futhi ngisize ukuphemba umlilo wami kulowo mlilo nonke ebeni nawo. Futhi sime usuku kulokhu kuza, futhi singene izolo kuthangi emini. Futhi kodwa-ke sidingeka kuba sisuke, bengizosuka namhlanje ntambama kodwa ngicabanga ukuthi ngizohamba. Futhi siqala ekuseni kusesekuseni ngempela singathi sibe neqhwa emigwaqeni nezinto phakathi kwalapha naseNew York. Sifanele sihambe sedlule eVirginia sidabule izintaba, kanti futhi sidabule kwa-Allegheny bese kuba nje sengxenyeni ephansi khona-ke yeye Adirondack. Ngakho siqala ngiyakhohlwa inkundla yemidlalo lapho entsha phansi inkundla yemidlalo endala iSaint Nicholas. Ngiyaqonda bakha lena entsha, futhi ngokwazi kwami sithola cishe obunye bobusuku bokuqala okwake obudedelwe. Ngakho sibonga kakhulu ngalokho ngabantu bePentecostali beNew York enkulu ngokuthi xaxa, futhi ngicabanga ukuthi sinamabandla amaningana abambisanayo, futhi silindele isikhathi esikhulu, futhi sizobuya Inkosi ithanda ngesinye isikhathi ngevikelizayo. Futhi uma uma kuyintando kaNkulunkulu ngani sethemba ukwazi ukuma ngesonto iviki kwenzelwe inkonzo yangesonto kuseni ngibeke sekifuhleleka ngokumelusi wethu futhi njengenhlala yenza niyabo futhi futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma ngingenile futhi ngisho ngaphandle kokucela futhi kodwa-ke ukuba lapho yiqembu elihle lapha nabantu engibabonayo abavela ngaphandle kwedolobha abalapha ngicabange ukuthi mhlawumbe kulobu busuku uma umelusi engenakho noma yini okukhethekileyo ukuthi bekungenzeka ukuba sibe nenkonzo encane kulobu busuku emfishane nje futhi awu mhlawumbe kukhulekelwa abagulayo yabonga sethemba ukukhulekela abagulayo kulobu busuku sikhulume ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu futhi sikhulekela abagulayo siqale kusenesikhathi ukuze siphume ngaphambi kwesikhathi futhi uma umelusi ethanda ukuthi ngokuvamisile neqala ligame enxa lesikhombisa ngabe kunjalo na kanjani kuqalwe ngelesikhombisa kulobu busuku kwelesikhombisa na futhi ake ngiqale ligame enxa lesikhombisa futhi lokho kuzongivumela ngiphume ngelesishiyagalombili noma ligame enxa lesishiyagalombili futhi kubanika isikhathi thike abantu kuba bahambe uma lokho konke kulungile wonke umuntu uhlekile ngikati ngingekathi ngithi lesishiya kalombili noma ligame encane lesishiya kalombili ngethemba kuphuma ngaleso sikhathi ngikhulekela abagulayo neyazi singeze sazi ngakho sibene isikhathi esimnandi selokhu nginishiyile kule kwindla yokugcina kuse eli nenkosi isibusisile ngezinto ezinkulu eziningi ukuthi futhi kulobu busuku uma inkosi ithanda ngithanda ukunitshela ngokuhanjelwa kokugcina engaba nakho okuvela kuNkulunkulu eColorado emavikini ambalwa edlule futhi yilokho ngicabange ukuthi ngizonilethela khona manje mhlawumbe kuvuselele ukukholwa kwenkonzo enhle yokuphulukisa kulobu busuku kwabagulayo nabahluphekileyo manje kulokhu kusa ukungena ngqo enkonzweni ngikukhona okwethu senhliziyo yami cishe sekwedlule inyanga futhi kungahle manje ngicabanga ukuthi ngabe bayakuthipha lokhu na ngabe bayokuthipha lokhu na ya kulungile ukuze ngazi ukuthi kuphi uma itape iphumela kwabanye ngeke ngakusho lokho engizokukhuluma kulokhu kusa ngeke ngasho ukuthi ngiyazi ukuthi kuyikho niyabo ingxenye yomlayezo ezoba yiyo kodwa into engifuna ukuyenza ngumbuzo engqondweni yami kubukeka kuyikho ngempela kakhulu futhi nokho selokhu ngingenile futhi selokhu ngigwembulwa kimi bengesaba kakhulu ukuthi ngizosho into kungesiyo futhi ngingahle ngishiye umqondo kungesiwo phezu kwabantu futhi futhi ebenginakho ngabantu ethabhale phansi kulokho ebengizokusho nginqume ngakhipha ingxenye yakho ukuze ngingakwenzi kuqile kakhulu ngoba niyabo uma umuntu ngiyayithanda inkosi uNkulunkulu futhi indlela kuphela engazi ngayo ukuthi ngiyayithanda yingoba ngiyanithanda niyabo yileyo ndlela kuphela engiyaziyo futhi nokho angifuni ukuba nanoma yini eyembulwa kimi bese ngingalitsheli uma kungokokuba ngilitshele futhi kodwa-ke ngiyesaba ukuthi uma ngisho ukuthi ize ukuthe ukuqina kakhudlwana kungahle kulimaze omunye futhi niyazi kufanele nje ucishe nje uye emsamo bese uzwa uholeleka ukusho lokho ozokusho yilokho kuphela kanti-ke ngezinye izikhathi ungahle usho ukuthi ize futhi omunye athole olunye utshiki kukho futhi bayokujukela kulelo cala bese kuthi-ke othize uyothi oh lokhu yilokhu niyabo kodwa ngifune nazi ukuthi engizokusho ngokucabangela nje futhi igama cabangela lisho ukulinga ngaphandle kwegunya ngakho angisho ukuthi lokhu liqiniso kodwa kungucabangwana nje engingahle nginizwiswe wona ukuthi ningahle niwulinganise bese libone ukuthi nicabangani ngawo bese kuthi-ke kuzoba ngokomphalo ngoba ngingeshumayele lutho kodwa ngabe sekuyilelo hora manje na ngabe lokhu sekufike kuleli hora futhi ngabe lezi zinto bezisho lokho na ngiyakhuleka ngakho konke lokho kungaphakathi kwami ukuthi akusilo niyabo ngikhulekela ukuthi kungabi yilo ukuthi akusilo lelo hora kuzoba yilo kodwa ngabe sekufike kuleso sikhathi manje na niyabo yilokho ngizibuza ngakho manje wonke umuntu uyaqonda kahle hle ukuthi angazi na ngivele ngabe yilesi sikhathi na uma kuyiso uNkulunkulu iba nomusa kithi kodwa uma kungesiso leso sikhathi makuthi sizofika manje kuthi singakwazi nje silohambo olukhulu phambi kwethu inkosi ithanda futhi ngifanele ngiye ngaphesheya kwezilwandle khona ngo emva kukakhisimuzi eYurophu nase-Asia eYurophu kakhulukazi bese kuthi ke ngibuyela lapha United States okwezinkonzo ezimbalwa bese kuthi ke ngibuyela emuva eZanzi neKizimu Afrika ngiqala zimbili kuSeptember eThekwini bese ngihamba ngisuka zimbili ngiyacabanga zize zibe cishe ziyishumi futhi kodwa ke nginezinsuku ezintathu engizozihamba ukusukela lapho ngiye eGoli ngiphinde ngiqale futhi kodwa ngicabanga ukuthi yinyanga kaApril siqala emazweni aseScandinavia eNorway naseSweden naseFinland naseHolland naseSwitzerland naseJalimane nangokwedlula Europe lapho ngakho yibani ngabasikhulekelayo sinemihlangano embalwa lapha isikhathi sikaKhisimusi manje emva kukaKhisimusi ngo empeleni sifuna kuba lapha kuKhisimusi wonke ekhaya abantwana ufuna ukuza ekhaya kuKhisimusi wonke futhi siyayithanda eArizona kodwa niyayazi into esiyikhumbulayo futhi nje asikwazi ukuyeqa yileli bandla nani bantu akunendaba ukuthi siyaphi ukuthi senzani nje kuyi izinganyana mina unkosikazi nathi sonke ayikho nje indawo enjengale kunjalo nje akukho ndawo ngintweze izilwandle ezisikhombisa futhi ngike ngaba sezindaweni zonke kodwa akukho ndawo ibonakala yahlukaniselwe kimi njengale ndawana khona lapha yilokhu ke suka nje kukho kanye uma ufuna kwazi kukhona nje ukuthi ize ngayo lapha ngishimayele izwe lonke jikelele ngokuphathekayo futhi angikazi noma ngasiphi isikhathi noma kuyiphi indawo ngike ngizomoya kaNkulunkulu ngenkululeko nezinto njengoba ngenza ngimi khona lapha yikho ke uNkulunkulu maku njengosuku engabeka ngalo lelotshe legumbu lapha ya ngathi inkosi uNkulunkulu ungaliyeki liwe abantu bathi ezinyangeni ezimbili kuzoba yigarage ngathi ungaliyeki liwe nkosi malime nabantu phakathi lapha bedumisa wena lapho uJesu esebuya ngethemba ukuthi kuzoba ngaleyo ndlela manje asiphengiyeni eBhayibhelini manje futhi silindele inkosi ukuba isiphe okwezibusiso zayo futhi sifuna kufunda eminye imibhalo ngineminye imibhalo ebhale phansi lapha engifuna kubhekisela kuyo namalothi athize futhi ngifuna ukufunda ezindaweni ezintathu zeBhayibheli futhi ngizoninikeza yona kuqala ngifuna ukufunda kuJuda isihlanu nesine uJuda incwadi eyodwa nje niyazi bese kuthi ke ngifuna ukufunda uPetro wesibili esahluko sesibili isine nesihlanu bese kuthi ke ngifuna ukufunda uPetro kuqala isithathu ishumi nesishiya kalombili kuya kwelamashumi amabili futhi indaba yami kulokhuza inkosi ithanda ngokuthi imiphefumulo sekuboshweni manje imiphefumulo sekuboshweni manje ivalelwe ilahlwe ingona phakade lutheneza ikho indlela yokusindiswa niyabo imiphefumulo ibiboshiwe manje manje sifunde ngale incwadi kaJuda kuqala ngikhona ukuthi ngimake phansi lapha kwendawo yokuqala kuJuda bese kuthi ke ngale kuPetro sibili bese kuthi ke bese kuba ngale kuPetro kuqala manje uJuda ngingathanda ukufunda konke kodwa nje ukonge isikhathi ngoba seligame ngcivele leshumi ngizoqala ngevesi lesihlanu manje uJuda wayengumfo wabo usingamfo wabo kaJesu Kristu njengoba sonke sazi niyabo waye yindodana kaJosefa kepha ngiyathanda kwelikhumbuza nokuba kade benikwazi lokhu ukuthi inkosi esisisindisile isizwe isikhipha ezweni laseGibhithe emva kwalokho yabhubhisa labo abangakholwanga yabasendisa kuqala yabakhipha eGibhithe yase ibuye ibabhubhisa ngoba abaqhubekanga nomlayezo wabo niyabo nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo izigcinile ebumnyameni ngeziphakade izinguquko izibopho ukuze kufike ukwahlulela kosuku olukhulu izingelosi ezake zahlala ezulwini futhi azange abugcine ubukhosi bazo nendlela ezazikuyo zawa futhi manje isezibophweni zaphakade zobumnyama izibopho eziphakade zobumnyama zigcinwe kulesi simo ukuze kube ngokwahlulelwa kosuku olukhulu lapho ziyokwahlulelwa kanye nabo bonke abangakholwayo manje kuPetro wesibili esahluko sesibili kuqala ngevesi lesine okuzoba nje incwadi noma izimbili emva kwayo niyabo for if God spared not the angels that sin ngokuba uNkulunkulu engaye kanga izingelosi ezweni leyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esegweni emigodini yobumnyama ukuba zigcinelwe kwahlulelwa Nezwe lamandulo engaliye kanga kodwa wamsindisa uNoah nabantu abayisishiyagalombili umshumayeli wokulunga mhlayeletha uzamcola ezweni elingamesabi uNkulunkulu engayekanga ezingelosi wazifaka ezibophweni zobumnyama futhi walahla izwe lonke ngembubhiso kakaNoah. Manje kuPetro wokuqala isahluko sokuqala ne uPetro wokuqala isahluko sesithathu futhi kuqala ngevesi leshumi nesishiyagalombili siyafunda futhi manje lanilisisani manje.
For Christ also has once suffered for sins, the just.
Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba asiyise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha iphiliswa emoyeni ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshiweni washumayela kulaba bantu abasekuboshiweni
which sometimes were disobedient.
Abakade ngezinye izikhathi bengalaleli lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNoah.
While the ark was a preparing wherein few, that is 8 souls were saved.
Umkhumbusakhiwa abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abayisishiyagalombili ngawo amanzi enisindisa ngawo manje ngokomfanekiso okungukuthi ngombhaphathizo hhayi ukususa insila yenyama kodwa ukuphendula kolembeza omuhle kuNkulunkulu ngokuvuka kukaJesu Kristu okhona ngakwesekunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini sekubekwe phansi kwakhe izingelosi namagunya namandla. Asikhuleke futhi.
Now, Heavenly Father, such a line of scripture here.
Manje baba sezulwini umugqa onje wombhalo lapha ofakaza abathathu izindawo ezintathu embhalweni zinikeza ubufakazi.
Thou hast said in thy word that in the mouth of 2 or 3
futhushile ezini lakho ukuthi ngomlomo wawufakaza ababili noma abathathu wonke amazwi mawaqiniswe. Manje ngikhuleka kuwe o Nkulunkulu ukuthi wena uzoza kubantu futhi uzohumusha lelizwi lomlayezo ngendlela ofanele ube kuyo ukuthi wonke owesilisa owesifazane umfana noma intombazane ikwazi ukuqonda emandleni obagcobele wona ukuba baqonde bekuwo.
And now knowing that these
futhi manje bazi ukuthi labo ufakaza abathathu bafakazela iqiniso.
And I pray that you will send the Holy Spirit upon us now.
Futhi ngikhulekela ukuthi uzothumela umoya ongcwele phezu kwethu manje futhi sizobuka kuye oyinkosi yethu phakathi kwethu kulokhukusa inkosi uJesu Kristu.
Where we have raised now by faith.
Lapho esivuke khona manje ngokukholwa sihlezi kulezi zindawo zasezulwini kuye silindele umlayezo wakhe ukhulume ngathi Nkosi uzwe ngathi njengoba sekucela ukuba usoke izindebe ezikhulumayo nezindlebe ezizwayo
that it might be to the honor and glory of him who is the scripture for we asked it in his name
ukuze kube ludumo nenkazimulo yakhe ongumbhalo lokho sekucela egameni lakhe amen. Manje khumbulani izinkonzo kulobu busuku, inkonzo yokuphulukisa, angiboni ukuthi kuzoba nesidingo sokukhipha amakhadi omkhuleko, ngakho sivele sikhulekele abagulayo. Ngilokuthi ngifuna ukunitshela khona futhi ngiyethemba ukuthi nje kuzongenisa ibandla endaweni lapho ubuyoze khona kube nje nazo zonke izinhlobo zokuphulukisa. Ngiyazi ukuthi kuzoba njalo uma nje sizokukholwa ngaleyo ndlela. Manje lokho imiphefumulo manje sekuboshweni imiphefumulo esisekuboshweni manje.
Now the soul of man is not the body.
Manje umphefumulo womuntu awusiwo umzimba womuntu ngomphefumulo niyabo futhi umphefumulo yinto eyimvelo yomoya bese ke lapho imvelo yomuntu lapho ethi sifile umbhalo usitshela ngokucacile ukuthi sifile nezimpilo zethu zifihliwe kuNkulunkulu ngoKristu zabekwa uphawu lapho ngomoya ongcwele. Manje kwakungesikho ukuthi umzimba wakho wafa kwakungesiwo umoya wakho wafayo kwakuyimvelo yomoya wakho eyafayo nebo imvelo okungumphefumulo imvelo yomphefumulo wakho inguNkulunkulu uma uzelwe ngokusha uma ingenjalo ingeyezwe. Noma yini eqalayo izofanele iphele ngakho-ke indlela kuphela ongaba ngayo nokuphila kuphakade ngokuba nokuphila okungazange kuqale futhi khona-ke impilo yakho yaqala ngenkathi uzalwa ngenkathi uNkulunkulu ephefumulela umoya wokuphila emakhaleni akho wase uba ngumphefumulo ophilayo wase uqala lapho-ke kodwa ngenkathi wena leyo mvelo yayikuwe ngemvelo wawungowezwe wehlukene noNkulunkulu eqinisweni wawuyisilwane kunjalo impela noma ubani uyazi ukuthi siyisilwane esincelisayo bangako kwaziyo lokho na thina siyisilwane esincelisayo siyisilwane esinegazi elifudumele kodwa yilokho esiyikho ngendalo yethu yasemhlabeni kodwa niyabo okusenza sehluke kwezinye izilwane ezincelisayo ukuthi uNkulunkulu wabeka umphefumulo phezu kwethu niyabo manje ezinye izilwane ezincelisayo azidingi ukugqoka izingubo asikho esinye isilwane esidinga sigqoke izingubo ukufihla ihlazo laso ngaphandle kwethu yithina kuphela okwenzayo ngoba sinomphefumulo kodwa niyabo uNkulunkulu ekuqaleni wazi ukuthi umuntu uyobanjani futhi wadala umhlaba wasekhulisa zonke izinhlobo zezilwane kusukela kuso impela esiphansi kunazo zonke kuya kwesiphakeme kunazo zonke nesilwane esiphakeme kunazo zonke savela kwakungumuntu kwasekuthi-ke kuqala umuntu wenziwa wayengumuntu ongumoya emfanekisweni kaNkulunkulu okuvukuthi uNkulunkulu ungumoya uJohane ongcwele wesine manje ungumoya nalabo bamkhonzayo bamkhonze ngomoya nangeqiniso nezwi lakho liyiqiniso manje simkhonze ngomoya nangeqiniso umuntu ongumoya ngaleyo nkathi kwakungekho muntu wokulima umhlabathi kwase kuthi-ke uNkulunkulu wabumba umuntu ngothuli lomhlaba futhi khona-ke uthathe ohlangothini lwakhe olukuvela kokunye ubambo futhi kusukela kulokho wehlukanisa lo muntu owayenemvelo embaxambili okwakuyikho kokubili ubufazane nobulisa futhi ukhiphe ubufazane ngoba kwakuluthando wase ebufaka kumuntu othiwa ngu-Eva lowo u-Adamu ambiza ngo-Eva okwakungumkakhe yilapho uthando lwakhe mvelo uthando lokuthandana kwabantu lwabambelela kumkakhe ileyo ndlela indoda efanele ukuba yikho namhlanje naye ngokunjalo umyeni wakhe indoda ubulisa owesifazane ubufazane futhi khona-ke niyabo emva kokuba esemenzile umuntu ngumfanekiso wakhe uqobo wabadala owesilisa nowesifazane kwakungakabibikho muntu okulima umhlabathi wasemfaka othulini lomhlaba futhi ngakho-ke uba wayeyilowo muntu le ndoda engumuntu yayiyisilwane esincelisayo wayeyisilwane kodwa wafaka lo moya kaNkulunkulu ukuphila phakathi kuye wasemenza ezisekelweni ezokuthi angakwazi ukuzikhethela kwase kuthi-ke lapho lo muntu manje sicabanga ukuthi siwutho khumbulani nje siyini na igabade lothuli yilokho kuphela futhi ngokuba uluthuli uyakubuyela othulini ngakho uma ubone le ndoda ihamba yedla ngomgwaqo icabanga ukuthi iwutho uyazi futhi ibe nempunjwana nezinto khumbula igabade lothuli lose-indiyane yilokhu kuphela nalowo wesifazane ogqoke izikhindi konke futhi ebhema osikilidi futhi eqhubeka ehla ngomgwaqo etshikize sengathi ubengumnikazi wezwe lonke yigabade lothuli lwase-indiyana futhi yingaleyo ndlela olubuyela ngayo emuva ngakho awukho kakhulu okokuqala nje niyabo ngakho lokho kunjalo yilokho awuyikho kodwa lowo mphefumulo phakathi lapho niyabo lowo mphefumulo uyilokho uNkulunkulu asebenza kukho niyabo uma engathola nje leyo mvelo kuphela lowo moya ukuba uvumelane naye khona-ke leyo mvelo iyafa imvelo nothando lezwe kuyafa nezinto zezwe ifile niyabo ngoba uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu lukho kuwe niyabo futhi umuntu ufanele azalwe ngokusha ngakho le mvelo ifanele ife le mvelo kaNkulunkulu iyafika bese iphila phakathi kuwe futhi uNkulunkulu yiyena nto kuphele khona engazange iqale noma engasoze yaphela ngakho-ke uhlanganyelile niyabo futhi uthathele umuntu ongowomhlaba nalo moya waphakade futhi wakuhlanganisa ndawonye ngoba uNkulunkulu wazibonisa qobo lwakhe emuva kulokho ukuthi uba ngumuntu ngenkathi eba nguKristu Jesu futhi wayengunkulunkulu niyabo uNkulunkulu wayekuKristu ukuthi niyabo wahlala kuye ebuyisane nezwe futhi ngalowo muntu ophelele yilo nalowo wethu ongaphelele okholwa nguNkulunkulu futhi wakwemukela lokho uba ngokuphelela kwakhe wakhe futhi akazange neze yashiya umzimba wakhe ubone kubola akashiyanga nomphefumulo wakhe ahayideze kodwa wamvuse ngosuku lesithathu futhi uphila kuze kube phakade futhi sizoba nomzimba ofana nomzimba wenkazimulo wakhe uqobo ingakho sibhabhathizelwa egameni lakhe ukuze sivuke egameni lakhe ekufeni kwakhe ekuvukeni kwakhe ukuze sivuke futhi sifakaze ezweni ukuthi sinokuphila okusha ukuthi umuntu omdala ufile sayimbela leyo mvelo yokuqala niyabo leyo mvelo yokuqala esihambile futhi manje siyimvelo yakhe uphila kithi futhi asenze intando okungeyethu senza intando yakhe asicabanga imicabango okungeyethu umqondo yiwo ocabangayo umqondo wokuKristu Jesu ukulo lonke ikholwa niyabo nanko umphefumulo futhi yilokho esikhuluma ngakho manje yileyo ngxenye engicabanga ngayo manje leyo ephakathi kwethu umphefumulo manje uma siqaphela kulokhu kukhona izinto eziningi ezenzekayo ngesinye isikhathi futhi siyamangala ukuthi kungani zenzeke futhi sizibuza thina futhi sibuza abanye kodwa kugcineni emva kwesikhashana siyathola ukuthi uma singamakristu konke kusebenza kahle nje ngandlela thize nikubonile lokho wonke amakristu ayakubona lokho siyamangala ukuthi kungani sakwenza ngamangala ngesinye isikhathi ngekathi ngiqala ukufunda ibhayibheli uNkulunkulu wamvumelelelani u-Abrahama lowo muntu omkhulu ukuba ake ame lapho futhi athi uSara wayengesuye umkakhe na nokuthi wamvumelelelani ame lapho futhi aqamba amanga ngalokho nezinto azenzayo Nobuthi kona ke wamvumela kanjani uAbrahama ukuba asuke ezweni lesithembiso lapho ayemtshele khona ukuba angasuki noma imuphi umJuda osuka ezweni lesithembiso uhlubukile ngoba uNkulunkulu wabanika lelo futhi wabethembisa ukuba abahlale lapho ngiyabo futhi basuka kulo ngakho wehlele eGerari kodwa ukuba kwakungengenxa yalokho bese kuthi ke uAbimeleki leyo nkosi ezansi lapho ezweni lamaFilistini yathandana noSara futhi yayizomshada futhi yayindoda eqotho indoda ngileyo futhi emva kokuba mhlawumbe lokhu kuzwakala kuyintini kodwa ukukwenza kube yikho ngempela kini emva kokuba esehlambele ikusidlwa waqoka namapijama akhe washe nemikhuleko yakhe wayese empedeni inkosi yabonakala kuye yase ithi usufana nje nofile lendoda yayingenze lutho yabo yakhohliswa ngokoqobo yibo bobabili uAbraham noSara kunjalo wathi unonkosikazi wenye indoda yabo futhi angeke ngiyizwe imikhuleko yakho abantu ukuthi ukuleka kangakanani usufana nofile kodwa lowo muntu ungumprofeti wami niyabo niyabo kukhulu kukuqonda lokho niyabo kodwa ukuba kwakungezikho lokho besingeke sazi ukuthi wawuyini Musa wahambelani futhi waganwa nguHagar emva kokubona nenkosikazi othandekayo njengoSara na futhi wayengafuni kukwenza niyabo kodwa uSara wamtshela yaseke inkosi imtshela lalela lokho uSara kutshele khona ngani na kwakufanele kube khona uIshmayeli ukuthi isigcilakazi nomntanazo abayikulide ifa kanye nowesifazane okhululekileyo nomntwana wakhe niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na zonke lezi zinto zimifanekiso kwenziwa yini ukuba lo mprofeti aganwe yisifebe futhi abe nalabo abantwana abe nabantwana ababili ngaye na njengesibonakaliso kungani oyedwa alale ngakwesokudla sakhe izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi amane futhi kodwa ke walala izinsuku eziningi kangako ngakolunye uhlangothi kanjalo na njengesibonakaliso omunye wawundile izingubo zakhe wase ehamba phambi kuka Israel futhi manje zonke lezo zinto kwakuyi ifanekiso namathunzi niyabo futhi sifanele sibe nazo lezo zinto ukugcwalisa futhi izikhathi eziningi izinto ziyenzeka kithi esimangalayo ukuthi kungani kunjalo uNkulunkulu esikhombisa ukuthi ize kungakwenzeki manje njengomfanyana futhi niyawazi umlando wempilo yami ngangihlala njalo ngikholwa kusukela ngiqala ukukhumbula eyodwa yezinto zokuqala engiyikhumbulayo Manje lokho manje ungahle kuba ungitshele ukuthi izizolo futhi bengingakukhohlwa namhlanje kodwa kukhona ezinye izinto emuva ezenzeke ezinsukweni zobuncane bethu abaningi bethu bayileyo ndlela ukuthi sihlala sikhumbula futhi lokho ucishe kuzwakale kuyintsini kusho lokho kodwa ngiyakhumbula ngenkathi ngisakhasa ngiqoke ilokho elide izinganyana manje abanye benu bantu abangontanga bami bayokukhumbula lokho izingane zazivamise ukugqoka amalokho amade ngempela futhi ngiyakhumbula ngikhaza futhi ngicaphuna ikhwa elalisezinyaweni zikamalume futhi ngilidla ngenkathi engena futhi wayemi ngasiziko bese futhi into elandelayo engiyikhumbulayo yenzeka empilweni yami kwakungumbono owokuqala ngqaye ngake ngaba nawo futhi wangitshela ukuthi ngiyohlala ingxenye enkulu empilo yami eduze kwedolobha elithiwa iNew Albany futhi ngangiyinganyana yasezintabeni phezulu lapho kungekho ngisho nodokotela ngenkathi ngizalwa futhi ngineyazi bona sengihlale lapha cishe iminyaka engamashumi amahlanu khona lapha umbono nokuthi-ke bengihlala njalo ngazi kanjalo ukuthi kwakukhona unkulunkulu ndawo ndawo futhi njengomfanyana wakhuluma kimi ngingalokuthi ngibheme noma ngiphuze noma ngingcolise umzimba wami lokho ngokugijima ngokungabi nasimilo nabesifazane nezinto ngangihlala njalo ngikwesaba kakhulu futhi ngangiyinsizwa futhi khona-ke ngangiphumile ngizingela ngesinye isikhathi okubonakala kuyimvelo yesibili kimi ukuthanda ukuzingela futhi ngangiphumile ngizingela nomfana uJim Pool inganyana ethandekayo ngicabanga ukuthi umfana wakhe uza ebandleni lapha uJim omncane nomndeni okahle wabantu ngiyabazi abakwaphule uJim nami sasilala ndawonye futhi sasihlala ndawonye kusukela sisengabafanyana esikoleni sishiyana cishe ngezinyanga ezisithupha ubudala uJim wadedela isibhamu sakhe sadubula futhi sangidubula imilenze yomibili esedusala impela kimi ngesibhamu ingebe ngathathwa ngayiswa esibhedlela futhi lapho ngilele lapho ngifa kungekho mjovo kazifo zonke noma lutho ngalezo zinsuku futhi manje babe neshidi elirabha phansi kwami futhi ngiyazi ngalobuso babezohlinza ngokusa kwilandelayo bavele bathatha base behlanza isilonda nezicubu ezinkulu izinyama zishayikile futhi bathathe isikelo base bekusika bakususe futhi ngadingeka ngibambe izandla zendoda futhi babe noFranki Ike osanda kuzibulala nje maduze futhi babedingeka babambe baqaqulule izandla zami ezihlakaleni zakhe ngenkathi seqedile ngathi azuluka ngakhala futhi ngibambelele kuzo kanjalo futhi bona besika bekhipha leyo ngxenye yomlenze nganginiminyaka elishumi nani budala ngingumfana nje futhi ngalobo busuku ngazama ukuyolala futhi bona ngavuka kukhona okwakuchaphaza futhi naku kwakunegazi eselithi yalibe nguhafu wegalane ngicakele laliphume kuleyo mithambo futhi babethathe i-x-ray futhi bathi inxeba lenhlamvu lalisondele kakhulu kulowo mthambo omkhulu macala omabili ukuthi umudwa omncane ubungawusika ube mbili ngo futhi ngiyoqala ngophe awu ngacabanga lokho ukuphela kwami ngase ngihlise izandla zami kanje ngase ngisiphakamisa negazi lehla ngezandla zami kwakuligazi lami uqobo engangilele kulo ngamemeza ngashaya insimbi umhlengikazi wafika futhi wavele wacilisa ithawula kulo ngoba kwakungekho lutho ababengalwenza futhi ngokusuku elandelayo ngaphansi kwalezo zimo zokuphelelwa amandla babengalifakeli igazi ngalezo zinsuku neyazi ngakho bangihlinza futhi banginika i-ether isithulisa izinhlungu futhi ngenkathi i-ether isithulisa izinhlungu esidala ngiqagele niyakhumbula ngomuthi omdala othulisa izinhlungu futhi phansi kwaleyo ether isithulisa izinhlungu ngenkathi sengiphuma ngangiphuma kwi-ether isithulisa izinhlungu emva kwamahora ayisishiyagalombili babedingeka banginike esiningi kakhulu babecabanga ukuthi angikwazanga bengingeke ngikwazi ukuvuka abakwazanga ukungiphaphamisa ngiyamkhumbula unkosikazi Ruda emanga kimi phandle lapho ezibhedlela angisoze ngamkhohlwa lowo wesifazane akunendaba noma ngabe kwenzekani ngangingasoze ngamkhohlwa waye seyintombi nje ngaleso sikhathi umyeni wakhe wayengonsumpa izansi lapha okusetshenzwa khona izimoto futhi ngiyakhumbula yena emi ngakimi yena nonkosikazi yesitshwadwe futhi kwaba yibo empeleni abakhokha isikweletu sami sasesibhedlela sasingenakho ngisho ukudla esingakudla endlini pho sasingakwazi kanjani ukukhokha isikweletu sasesibhedlela amakhulu amadola na kodwa yena ngenhlangano yebandla lakhe nekuklaxclan bangikhokhela isikweletu sasesibhedlela ama-Mason ngisoze ngabakhohlwa niyabo kunendaba ukuthi benzani noma yini ngisalokhu kukhona ukuthize futhi lokho kuhlala nami niyabo lokho abangenzela khona futhi bakhokha isikweleti kudokotela Reader usaphila uhlala lapha ePort Fulton angalitshela indaba ngenkathi sengiphuma phansi kwaleyo ether isithulisa zinhlungu kukhona okwenzeka kimi lapho ngihlale ngikukholwa ngokuthi kungumbono esizathu ngangibuthakathaka kakhulu futhi ngibebecabanga ukuthi ngangifa wayekhala ngenkathi ngivula amehlo ami ukuba ngibuke ngangimuze ekhuluma ngase-ke ngibuye ngilala futhi ngaphaphama izikhathi ezimbili noma izintathu ngase-ke ngiba nombono ngaleso sikhathi ngase-ke ngiba cishe ezinyangeni eziyisikhombisa kamuva ngadingeka ngihambe futhi ngisuswe izicucu zesibhamu ingebe nezingubo ezinamafutha zokuzingela sikhishwe emilenzini yami udokotela kazange akuthole futhi ngakho ngaba noshevu wegazi yomibili imilenze yayisivuvukele futhi kwaphindana ngemuva ngaphansi kwami futhi babefuna ukuthi iqule imilenze yomibili ezinqoleni zami futhi ngavele ngathi cha yenyukani nje nikususe phezulu lapha ngangingakwazi nje ukukumela niyabo futhi ngakho kugcinele udokotela Reader nodokotela Petel base Louisville benza ukuhlinza futhi basika ngezansi phakathi lapho base bekukhipha futhi namhlanje nginemilenze emangalisayo ngomusa kaNkulunkulu kodwa ngaphansi ngombono wokugcina engaba nawo umbono wokuqala ngenkathi sengifika ngase-ke ngehlelwa yesiyezi futhi ngacabanga ukuthi ngangisesihogweni kucace bha kulungile omunye beka izandla zakho phezu kwakhe futhi yena miyiseni emoyeni manje noma ngubani omi lapho beka izandla zakho phezu kwakhe asikhuleke Nkosi Jesu ethandekayo sengathi udadewethu ogulayo kulokhu kusa futhi ukhulekile endlini sengathi umusa wakho nokuqina namandla kukhona izandla ezibekwe phezu kwakhe manje zimele wena nombhalo oshilo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda futhi manje sengathi udadewethu angaphuma kulokhu ukugula futhi aphiliswe ngenxa yodumo lukaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu siyakucela futhi simnikela kuwe amen manje miyiseni emoyeni kukhuthelele kabi kabi ngiyakuzwa lapha ngempela kubi ngempela ukuzwa sengathi uyaquleka lapha emsamo ngikuzwile ngane noma kahlanu lapha uma kukhona kothi nje angazizwa esengcinyana ngani mbekeni lapho angakwazi khona ukuthola umoya lokho kuhle niyabo nje kukhuthelene kabi kabi niyazi izidalwa ezingabantu zidala sonke ngamunye amafidi ayizikwele amaningi kangako okugula nje uma ninawo omunye enamanzi lapho noma okunye ukukubeka phezu kukatate uzofanele kulungile manje niyabo kulungile ya mhlawumbe uma ningavula kelekeqi iminyango mhlawumbe noma linikeze umoyana omncane ngakho konke singakwenza ngandlela thize niyabo manje kulesi sikhathi njengoba nganginalombono futhi ngicabanga ukuthi ngase ngedlule kulokhu kuphila ngaya ekuhlushweni futhi ezinyangeni ezisikhombisa kamuva lapha esibhedlela iClark County Memorial ngaba nokuhlinzwa kwesibili futhi ngaleso sikhathi ngenkathi ngiphuma ngacabanga ukuthi ngangimi entshonalanga ngaba nomunye umbono futhi kwakukhona isiphambano esikhulu segolide eziphakaphakeni nenkazimulo kaNkulunkulu igobhoza isuka kulesi siphambano futhi ngama nezandla zami zenekeke kanje naleyo nkazimulo yayiwele esifubeni sami futhi ngiumbono wangishiya ubaba wami wayehlezi lapho engibuka ngenkathi kufika umbono bengihlala njalo ngizizwela wena bonke abantu lowo ongazile kuye yonke le minyaka uyazi bengihlala ngifuna kuye entshonalanga niyazi ukuthi kukanjani bekuhlala njalo kuyinto ethize kuye entshonalanga kodwa ngoba usenkanyezi wake wangitshela into efanayo ukuthi ngifanele ngiye entshonalanga izinkanyezi lapho zinqamula eziyingini zazo nokunye nokunye ngazalwa ngaphansi kwaleso sibonakaliso futhi angisoze ngaphumelela empumalanga ngiyofanele ngiye entshonalanga futhi ngonyaka odlule ngasuka entshonalanga ukugcwalisa lokho isifiso sempilo ebesiyikho niyabo ukukwenza kungani ngilapho na kuyinto eyinhlekisa kakhulu ngihlezi phandle lapho kwadule ngikhokha ikhulu neshumi lamadola ngenyanga erente futhi nansi indlu ihlezi phezulu lapha indlu yomfundisi ngifakelwe yona ifenisha niyabo kodwa kungukulandela inkosi niyabo yilokho lokho kuphele ngikwazi ukukwenza futhi niyayazi imibono nalokho okwenzekile phandle lapho manje kulokhu ngifuna ukusho manje uma udadewethu ezizwa ebuthakathaka kancane mfowethu Roy futhi eyo nifuna ukumkhiphela ngaphandle ngizomlandela ndawo futhi nimhlalise endlini ngapha lapho athola khona umoya omningi noma ukuthize futhi lokho kulunge ngokuphelele ngoba ngizwa ukuthi uzoba kahle manje niyabo kulungile unokuquleka nje uyagula futhi ngakho ngiyanitshela uma yena uma nifuna kumletha ngapha lapho umoya niphakamise la mafasitela futhi Roy futhi uma udade ufuna ukwedlula lokho kuzoba kahle niyabo uma efuna ukuza ngapha awu ungakwesabi nje lokho ngifuna kumbeka izandla lapho edlula lapha nonke ningixolele umzuzu nje futhi uNkulunkulu angithethelele ngoku lokho kulungile mfowethu Baba osezulwini lena indodakazi yakho lapha ehlezi lapha kulokhu kuza futhi iza ukuzozomlayezo futhi ine usathane uzama ukuyishaya isuse kuwo kodwa angeke akwenze busiswa tade egameni likaJesu Kristu ukulungile awu lowo mnyango ngicabanga ukuthi uma abambalwa abazalwane khona-ke umoya ungedlula lapha uze kuwe Oh, nikhuluma ngokukhuthelana benifanele ningene kwezinye zalezi zindawo phesheya kwezilwandle lapho benqabelana khona phakathi omunye phezu komunye nochoko nomdlavuza futhi oh he awukwazi neze ukuphefumula leyazi ezintweni ezinjalo balale kulezo zakhiwe ezinkulu nje boniwe yizifo futhi leyazi ukuthi uchoko luyoba njani lapho belele lapho bengela zindlebe futhi ingxenye yobuso babo idleka futhi bengena zingalo nezikhonkwane ezincane zezinyawo nezinto ezinjengalokho belele benqobelene omunye phezu komunye futhi abaningi babo befa ngayo leyo nkathi belele phandle lapho ekwanqobelaneni omunye phezu komunye bezama ukungena ndawo niyabo ukuzozo umlayezo futhi manje kulokhu ngiyanitshela ukuthi kwenzekani embonweni enganginawo ngizobuyela emuva ngoba ngikwethulile lokho imibono emibili phakathi ukunikhombisa ngowodwa wayo ngangizophuma ngiyentshenelanga bengihlala njalo ngikwelangazelela lokho futhi manje injongo yomlayezo lamuhle kuseni ngokumisa ibandla kukho konke azongivumela ngimise ibandla kukho ngokwazi kwami kuze kuba njengoba ngiqhubeka futhi lokhu kwangijuza ngakho ngangifuna kumisa ibandla manje lokhu kungokwaleli thabenakele kuphela niyabona lapha manje futhi kulo mbono wokuqala nakho kwenzekile emva kokuba umboni usungethusile futhi ngaba buthakathaka kakhulu futhi ngase ngilahlekelwe yilo lonke lelo gazi futhi ngahamba ngangicabanga ukuthi ngangicwila kwiphakade elingakhawukiyo abaningi benu bangizwile ngixoxa lokho phambilini futhi ngicwila kwiphakade elingakhawukiyo kuqala ngangihamba ngidlula kokungathi amafu ngase-ke ngidlula ebumnyameni futhi ngicwila ngehlela phansi
The first thing you know, I got into the regions of the lost.
Futhi into yokuqala niyazi ngangena ezindaweni zabalahlekile futhi phakathi lapho ngakhala kakhulu futhi ngabuka futhi lapho yonke nje into kwakungekho sisekelo kukho ngangingami ukuwa iphakade kwakubukeka sengathi ngangizowa kwakungekho kuma ndawo futhi kodwa-ke kwakungumehluko onjani embonweni engaba nawo lapha esikhathini esike side sidlule sokuba senkazimulweni nabantu okuphambene kodwa kulokhu ngenkathi ngiwa mina ekugcineni ngakhala kakhulu ngifuna ubabayi wami kusobala ngiseyinganyana nje yilokho engangingakwenza ngakhala kakhulu ngifuna ubabayi wami nobabayi wami wayengekho lapho futhi ngakhala kakhulu ngifuna umama wami othile kangibambe kwakungekho mama lapho ngangihamba nje ngase-ke ngikhala kakhulu kuNkulunkulu kwakungekho uNkulunkulu lapho kwakungekho lutho lapho futhi emva kwesikhashana ngezo umsindo wesililo omkhulu kuyadlula yonke esengake ngayizwa futhi kwakungumuzwa owesabeka kunayo yonke akukho ndlela ngisho nomlilo ovuthayo wangempela ungaba yinjabulo hlangothini lwalokhu okwakuyikho manje leyo mibono awuzi kaze ube yiphutha futhi kwakungomunye womuzwa omubi kakhulu esengake ngaba nawo nalokho okwenza ngezo umsindo wezwakala ngokungathi uhlobo lwe aba lokupokelwa futhi ngenkathi kwenze njalo ngabuka kuza futhi kwakungabesifazane futhi babenento elihlaza satshani nje wawungabubona nje ubuso babo futhi babenento elihlaza satshani ngaphansi kwamehlo abo futhi amehlo abo ayebukeka sengathi ahlehlile njengabesifazane namuhla bependa amehlo abo ahlehle kanjalo futhi amehlo abo nje nobuso futhi babethi ohe ngavele ngakhala kakhulu o Nkulunkulu ngihawukele o Nkulunkulu kuphi na uma kuphela uzongivumela ngibuyele muva futhi ngiphile ngiyakwethembisa ngiyafisa ukuba ngumfana olungileyo manje yileyo nto kuphela engangingayisho manje uNkulunkulu yazi futhi ngosuku lokwahlulelwa uyongehlulela ngaleyo nkulumo umbiko yilokho engakushoyo Nkosi uNkulunkulu ngivumele ngibuyele emuva futhi ngizokwethembisa ngizoba ngumfana olungileyo futhi ngenkathi ngidutshulwa ngangikhulume amanga ngangenze cishe impela konke lapho kwakufanele kwenziwe into eyodwa kuphela engithi sengingavele nje ngikuhlambuluke njengoba ngisekhona lapha manje futhi ngenkathi ngibuka phansi futhi ngabona ukuthi ngangikhunyiswe ingxenye ngaba kabili cishe ngathi uNkulunkulu ngiyahukele uyaza ngizange ngiphinge yileyo nto kuphela engangingayisho kuNkulunkulu ngangingakaze ngikwemukele ukuxolela kwakhe nazo zonke lezi zinto ngivele ngithi ngangingathi angezange ngiphinge base ke bengikhipha lapho kwase kuthi ke kulokho ngakhala kuNkulunkulu yibona umusa kimi ngizoba ngumfana olungileyo uma kuphela uzongivumela ngibuyele emuva ngoba ngangazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ndawo futhi ngakho ngisize lezo zidalwayo ezikhandlekile macala wonke ngangingosanda kufika nje futhi okwesabeka kakhulu kunakho konke okubi kakhulu umuzwa wokungabesaba uNkulunkulu kulokho kubukeka njengamehla amakhulukazi izinkopho ezinkulu zingaphandle kanjalo futhi ehlehle njengekadi njengemuva kanje le nto esihlaza satshani futhi sengathi lalidlekile noma ukuthize futhi babethi oh umuzwa onjepho manje ngenkathi ngi wathi ke esikhathini esingumzuzwana ngase ngibuyele ekuphileni kwemvelo futhi leyo nto ingihluphile ngacabanga oh akube ngukuthi angisoze ngiye endaweni enjengaleyo asikho esinye isidalo esingumuntu esiyoke sidingeke ukuya endaweni enjengaleyo
I had the vision of standing in the west.
Ezingangelezi zikhombisa kamuva ngaba nombono okuma entshonalanga futhi ngibone leso siphambana segolide sethele kimi futhi ngazi ukuthi kwakukhona izindawo zabalahliweyo ndawo. Manje ngizange ngikunakisise kakhulu kwaze kwathi cishe emavikini amane edlule unkosikazi ngangingakaze ngicabange ngakho kulesi izimo. Cishe emavikini amane edlule unkosikazi nami sethele Tucson ukuyothenga ukuthize futhi ngenkathi sisahlezi unkosikazi sahamba sangena esitezi esiphansi futhi kwakukhona isigejane sabafana abasazitabane beluke ukusamsila wegundane izinwele zabo neyazi njengoba kwenza besifazane futhi bekameza abayi sikhophoco zehlela lapha ngaphambili begqokela amabhuluke anokhalo luphezulu ngempela athi awabe njalo ngithi ama-beatnik noma-ke eniwabiza ngakho futhi babephakathi lapho futhi wonke umuntu wayebabuka futhi amakhanda abo lalilikhulu kangako njengabesifazane olungisa lezi lapha ukugunda ezinwele zibe yinkimbinkimbi neyazi futhi babesezansi lapho futhi kwafika intombi futhi yathi ucabangani ngalokho na ngathi khona-ke ubufanele ukuba namahloni ngawe uma ngacabanga lokho ngathi yena unelungelo lonke lokukwenza njengoba nawe unalo aninalungelo nobabili ngakho ngaya esitezi esiphezulu futhi ngahlala phansi futhi lapho sengihlezi kwakukhona isitebhisi esizihambelayo kwakusesitolo sikajesipheni futhi isitebhisi esizihambelayo senyusa abantu awu ngaphendukelwa yisisu ngempela ngibona labo besifazane benyukela lapho abancane abadala nabanganaki asebembimbi abancane futhi ngandlela zonke begqoke izikhinjane ezincanyana umzimba wabo onyanyekayo nalabo besifazane bagqoke okukhanukisayo nalawo makhanda amakhulukazi kanjalo futhi nampa beza futhi oyedwa eza yehla ngqo kuleso sitebhisi esizihambelayo wenyuke nje ngqo kanjalo lapho engangihlezi khona emuva esihlalweni ngihlezi lapho ngibhekise phansi ikhanda lami futhi ngaphenduka ngabuka futhi omunye wabo enyuka ngezitebhisi wayethi he ekhuluma ngesipenishi komunye wesifazane wayengowesifazane omhlophe ekhulumane wesifazane oyisipenishi futhi ngenkathi ngibuka khona manjalo ngaguqulwa lapho ngangikubonile lokho ngaphambilini amehlo akhe niyazi ukuthi abesifazane benzani manje bependa amehlo abo maduze nje njengekati niyazi bakumise kanje futhi begqoke izibuko zekati nakho konke niyazi namehlo ephezulu kanje naleyo nto ehlaza satshani ngaphansi kwamehlo abo nakho lapho kwakukhona leyo nto engangiyibonile ngesengumntwana nakho lapho kwakukhona wesifazane ncamashi nje futhi ngavele abandikindiki yonke indawo futhi ngaqala ukuqalaza futhi kwakukhona labo bantu behumuzela niyazi beqhubeka ngamanani emhlabeni nezinto esakhiweni futhi mina nje kwabukeka sengathi ngavele ngaguquka kwesikhashana futhi ngabuka futhi ngacabanga yilokho engakubona esihogweni nampo lapho babekhona lokho kudleka ngacabanga ukuthi ngoba babesesihogweni yilokho kwabenza baba kanjalo okusahlaza sasiphakaphaka satshani ngaphansi kwamehlo abo futhi nakho babelapha laba besifazana bebende ngokusahlaza sasiphakaphaka satshani ngendlela nje lowo mbono owasho ngayo cisho iminyaka engamashumi amane edlula niyabocisha iminyaka engamashumi amane edlula yilokho bekuyikho nginamashumi amahlanu nane nganginashumi nane ngakho cishe iminyaka engamashumi amane edlula futhi leyo yinombolo noma kanjani yokwahlulelwa niyabo manje kwakukhona ngangikubonile lokho futhi angikwazanga ngisho nokukhuluma nomngami ngenkathi efika waye ngale zama ukutholela usara nezinganyane ukuthize ukuthi akube yingubo noma ukuthize kwesikole futhi angikwazanga ngisho kwazanga ngisho kukhuluma naye wathi Bill yini indaba ngawe na ngathi sithandwa nginjenge ngicishe ngibe ngumuntu ofile futhi wathi yini indaba na ngabe uyakula na ngathi qhabo kukhona okusanda kwenzeka manje akazi ulindele le tape ukuba ibuye angikaze ngikusho kumuntu futhi ngacabanga ukuthi ngizilinda njengoba ngethembisa ukukwethula ebandleni kuqala niyabo ngikwethula ebandleni leso kwakuyizithembiso sami futhi nizoqonda emva kwalobu busuku isizathu sokuba ngizame ukugcina isithembiso sami niyabo ngacabanga ngalonkathi lapho ngiwaqaphelisisa lawo mehlo abukeka edlekile kulabo besifazane kwakukhona wasespain umfulentshi nomndiya nomhlophe nabo bonke ndawonye kodwa lawo makhanda amakhulukazi niyazi enziwe aba yisihlonti ngalawo makama indlela abalikama ngayo bakubhekise emuva kube kukhulu kakhulu bese ke kuphuma niyazi ukuthi bakwenza kanjani bakulungisa njengoba bekwenza bese kuthi ke lawo mehla abukeke edlekile namehla nopende ahlehla njengamehla ekade futhi bona bekhuluma futhi ngase ngilapho-ke futhi ngimi lapho isitolo sika-JC Penny ngibuyele esogweni futhi ngesaba kakhulu ngacabanga nkosi impela ngikafi futhi usungivumele ngeza kule ndawo empeleni futhi nampo babelapho benza nje macala wonke kanjalo kulokhu kufane nombono wawungakuzwa kancane ngezindlebe zakho niyazi ukuhumzela nje nokuqhubeka kwabantu nalabo besifazane benyuka ngaleso sitebhisi esizihambelayo futhi behambahamba lapho nalowo kwakukhona alihlaza satshana mehla abukeka eyinqaba nokulila nenkosikazi yenyuka futhi ngathi ake ungiyeke ngibe ngedwa nje umzuzu sithandwa ngathi uma kungekuphathe kabi ngifuna kuye ekhaya wayesethi ngabe uyakula na ngathi qhabo qhubeka nje sithandwa uma kukhona osazokuthenga wathi qhabo sengiqedile ngase ngithi angikubambe ngingalo niyabo ngase ngiphuma ngihamba wathi yini indaba ngathi mida kukhona okwenzeke phezulu lapho
What day are we living in? Could this be the third pole?
Futhi ngathi ngise phansi kwalokho ngacabanga lokho sukuluni esiphila kulo na kungabe lona ngumntonzo wesithathu na manje nginamanye amanothi lapha.
Jesus we find out
uJesu siyatshelwa ukuthi uJesu enkonzweni yakhe emva kokuba eseshumayele kubantu manje sizoba ngokombhalo ngempela kulokho.
After Jesus had finished his ministry
emva kokuba uJesu eseqedile inkonzo yakhe futhi inkonzo yakhe yenqatshwa ngabantu manje nizoyifunda ivaliwe nizihluzele nina kumbulane nginitshele khona ekuqaleni emva kokuba eseshumayele ufika njengothenjisiweyo walolo suku sonke siyakwazi lokho imibhalo yakhomba uJesu Kristu njengomesiya kunjalo ngokwenzisisa ngokugxilile okuqinisekiswe nguNkulunkulu nezwi lakhe ukuthi wayengumesiya akukho mbuzo uma noma yimuphi umuntu wekubuza uma ukwenza khona-ke ufanele uze altare ukuthi wayengezuye umesiya
he was clearly
wakhonjwa ngokucacile ngumesiya kodwa emva kokuba ecacise uNkulunkulu wamkhomba njengoba uPetro washo ngosuku lwePentecost ngenkathi ekhuluma kwiSanhedrin lapho kwezine cishe ezinsukwini ezine kamuva wathi uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso nezimanga uNkulunkulu azenzayo ngaye phakathi thina zonke ezingofakazi niyabo nithathe nangezandla ezimbi nabethele inkosi yokuphila uNkulunkulu ayivusileyo futhi wabonisa lezi zinto enizibonayo niyabo uKristu waphila njalo kusobala usaphila namhlanje manje emva kokuba uJesu esefike ngokucacile wazikhomba uNkulunkulu wamkhomba futhi waprofeta futhi emva kwezinsuku zesiprofeto sakhe nakuba ekhonjwe ngokombhalo abantu bamala kunjalo futhi washumayela khona-ke emva kokuba sebemalile lapha labo ababe nokwenzeka ukuba basindiswe kumbulani ngenkathi eshumayela kwakunokwenzeka kwanoma ubani asindiswe asazi ukuthi bangobani bamiselwe ngaphambili kodwa waqhubeka washumayela kodwa emva kwezinsuku zokushumayela kwakhe inkonzo yakhe yaqhubeka njalo ngoba eqembu lokugcina ashumayela kulo kwakuyimiphefumulo eyayisezogweni eyayingenakuthethelelwa ngikufunde ngokucacile lokho ebhayibhelini lapha kuPetro sibili niyabo wahamba wayeshumayeza imiphefumulo eyayisekuboshweni okuyisihogo evalelwe kuze kube lusuku lokwahlulelwa isizathu niyabo ukwahlulelwa kukabi manje futhi asikho isihogo esivuthayo manje othile uyakutshela umfo usesihogweni esivuthayo manje lokho liphutha niyabo umahluleli walomhlaba wanele impela nje ukuba angalokothi alahle umuntu aze alethwe ekuthethweni kwecala uNkulunkulu kasoze aphose umuntu esithandweni somlilo aze kuqala alahle imithetho kaNkulunkulu uqobo wawala umusa ngakho niyabo kuqala ufanele abe nokuthethwa kwecala nokuthethwa kwecala ungukwahlulela kwesihlalo esimhlophe esikhulu sobukhosi kodwa manje usendaweni ebizwa ngetilongo njengoba ngabone umbono wezindawo zombili futhi ngomusa kaNkulunkulu ngisho lokhu kungesikho ukuthuka okungcwele futhi uma kuliphutha uNkulunkulu ngithethelele ngikholwa ukuthi ngiye ezindaweni zombili niyabo ezindaweni zombili futhi ngibabonile abahle ngiweyo ababusisiweyo futhi ngibabonile abalahlekileyo nalapho babekhona futhi yingakho ngimi njengomfo wenu namhlanje kunexwayisa ukuba niyibalekele leyo ndlela eshona phansi ningalokothi nihambe ngalowo mgwaqo futhi ninakho konke ningakuphilela leyo ndlela ebheke phezulu ebusisiweyo lapho abahlekiweyo besenjabulweni nokuthula futhi bangeke bone bangeke ngeke badabuke bangeke lapho akukho lutho baphelele ngibone izindawo zombili ngiyazi ukuthi leyo yinkulumombiko embi kabi umuntu ukuba ayenze kodwa uNkulunkulu engumahluleli wami ngesizotha ngiyakholwa ukuthi ngizibone zombili izindawo ngiyakukholwa lokho futhi o makube kude kunoma yimuphi umuntu ukuba ake angene kulezo zindawo zabalahlekileyo ukuba ubumi nezingingo ezishisayo zibhotshwezwe kuwe uhlushwe ngandlela zonke bekungefani nalokho kuhlupha kukadeveli okukuleyo ndawo kungebekho lutho bekunga ingqondo yomuntu ibingeke ingqondo yomuntu ibingeke yakubamba lokho leyo izindawo zabalahlekileyo eyikho ayikho indlela yokukuchaza futhi ayikho indlela yokuchaza lokho izindawo zababusisiweyo yikho kukhulu kakhulu lokho kubi kabi futhi lokhu kukhulu kakhulu kusuka kokuyinhlekisa kuye ekuphakameni okukhulu ngakho uma noma ngubani ebizwa futhi sengiba yindoda endala ngazi ukuthi ngilesikhathi eside kangakanani ngokushesha ngizoba neminyaka engamashumi amahlanu nanhlala kudala futhi angazi ngokwemvelo ngingahle ngingabi nayo iminyaka eminingi kakhulu angazi ukuthi le tape izoya kuphi kodwa makuthi wonke umuntu ezwe lapha nasetapini nanoma yikuphi lapho engaya khona ningalokothi niye kulezo zindawo zabalahlekileyo ungeke wasifanekisa isihogo sisibi kangako futhi noma yini oyenzayo ungalokothi uthele noma yini ukhohlwe yilokhu ukuthi izindawo zababusisiweyo bengingasho lokhu kanye noPawulu ongcwele isola ibonanga indlebo ayikuzwanga noma akungenanga enhliziyweni yomuntu uNkulunkulu akubekele abamthandayo ngakho yima uma ulalele ethephini vala umshini futhi uphenduke uma ungazenisiwe futhi ulungisane noNkulunkulu Mina ngikusho lokhu ngolwazi lokuzibonela ngamehlo njengoba ngikholwa enhlizweni yami futhi ngithi uma lezi uma imibono ingikhohlisile uNkulunkulu ngihawukele ngokwenza inkulumo mbiko enjalo. Kodwa ngobuqotho enhlizweni yami ngazi ukuthi akukho nowodwa waleyo mibono osewake wehluleka. Ngikholwa ukuthi ngibe sendaweni zombili makube kude nanoma yimuphi umuntu ukuba ahambe ngalowo mgwaqo oshona phansi. Manje uJesu emva kokuba eseyiqedile inkonzo yakhe washumayela kuleyo miphefumulo eyayingenakusindiseka eyayingeke ike ize isindiswe. Manje iBhayibheli liyasitshela lokho.
He went and preached to the souls that were in prison that repented not.
Wahamba washumayeza imiphefumulo eyayisekuboshweni engaphendukanga ngenkathi benikwa umusa bawedelela umusa futhi manje balindele ukwahlulelwa.
Oh,
kwakuyisikhathi esinjani leso? Oh, ngifisa sengathi bekungaba khona enye indlela ebenginganyakazisa ngayo yizwe ngalokho ukuba bonise ukuthi kuyinto ekhona ngempela kanjani. Futhi Jesu washo qobo lwakhe njengokuba ubaba ethume mina nami ngiyanithuma nina futhi njengokuba ubaba amthuma kushumayela kwaba abaphilayo kulabo ababenethemba.
Present the same message to those who had no hope.
Bese ethi lo mlayezo ofanayo kulabo ababengenathemba kubonakala kufanelana kulesi sikhathi ukuthi lokho kuzodingeka kwenziwe.
Because the Spirit of Christ living in us.
Ngoba umoya kaKristu ophila kithi awuyiguquli imvelo yakhe noma awuliguquli uhlelo lukaNkulunkulu. Ufanele afane kuzo zonke izizukulwane, ufanele afane wathi njengokuba ubaba ethume mina nami ngiyanithuma nina. Izinkonzo zifanele zifane ngangokuthi wathi ngibona abanye benu ubelo baphansi imibhalo uJohane ungcwele 14:12 okholwe yimi imisebenzi engiyenzayo nayo ngiyenza. Niyabo imisebenzi ukushumayela kwabalahlekileyo ukuphulukisa abagulayo bese kuthi ke kuba kwabangenakwenzeka ukuba basindiswe. Niyabo umsebenzi waqhubeka ngokufanayo nje ngakho lokhu bekuyikho ngabe lokhu bekuyikho na. Angikubeke kanje inkonzo kaJesu Kristu ibuye yazozalwa futhi ebandleni lakhe kuloli izinsuku zokugcina. Yilokho abaningi benu abakukholwayo, ngikholwa kanye nani, ngiyakukholwa lokhu. Uma ngingakukholwanga, bengiyokwenza ukuthile okunye ngakho, ngoba empeleni yimina lona okhathalele phakathi lapha. Futhi uma umoya kaNkulunkulu uba phakathi kini, ubakhathalele abantu. Kwakukhona umbhalo owawuhlala njalo ngidida ukuthi uMose wayengamtshela kanjani uNkulunkulu umqondo ongcono kunalowo uNkulunkulu ayenawo. Ngaze ngathola ukuthi kwakungumoya kaKristu kuMose. Niyabo? UNkulunkulu wathi, Mose, zahlukanise nabo, ngizokuphisa yonke into, bese ngiqala nawe. Wathi, Nkosi, waziphosa yena esikaleni, wathi, thatha mina, yesule igama lami. Kubona kanye laba bantu ababevukele inhliziyo yakhe yabahawukela. Niyabo? Futhi lapho umfundisi onabantu phezu kwenhliziyo yakhe, ngingake ngizizwe kanjani nginobulungiswa kokwami phambi kukaNkulunkulu nakimi uqobo. Ukuba uke ufihlele abantu noma yini obathanda kangcono kunoma uzithanda wena, indoda ingamthatha kanjani umuntu imfake esontweni ngokutsho yina ngesandla noma ukufafaza okuthize noma umbhaphathizo othize wamanga noma okuthize? Futhi bayeke balale phansi koko kuthonya kwamanga futhi ilazi lilo Bhayibheli elilele lapho bese ithi iyamthanda umuntu. Nakuba ngifanele ngintshengele ukuphila kwami noma ngabe kuyini, mangethembeke kuNkulunkulu nabantu ukuba ngibatshele iqiniso. Angangiyekeli neze ngibe ngumkhohlisi, ngingamkhohlisa kanjani engimthandayo na? Nakuba ngifanele ngibalimaze, nokho ngiyabathanda. Ingaleso sizathu uthwansula mntanakho ingoba uyamthanda, hayi ngoba ungamthandi, ngoba uyamthanda. Uma enephutha uzobulawa uma ungamqondisi. Manje ibe njalo-ke nenkonzo njengoba kwakunjalo, kunjalo nanamhlanje. Kushunyayeliwe futhi kwaqinisekisiswa yizwi likaNkulunkulu ukuthi bekungebe ngumuntu kufanele kube nguNkulunkulu.
Notice. The same
kufanele qaphelani izibonakaliso ezifanayo zokomoya uJesu azenzileyo ziphinde zenzeke emhlabeni ezinsukwini zokugcina.
The very same spiritual sign.
Senempela isibonakaliso sokomoya azikhomba ngaso engumesiya. Simkhombile namhlanje, usenguye uMesiya. Izibonakaliso ezifanayo ezibonakalayo sibonakale emhlabeni esabonakala ngaye ukuthi wayeyini. Insika yomlilo efanayo uPawulo ongcwele ayibonayo yena lowo. Konke lokho kuphinde kwenzeka ngemvelo efanayo phakathi kukho, kwenze into efanayo. UJesu washo ukuba akenzanga lutho waze wakhonjiswa ngubaba futhi ubaba ngumoya ongcwele. Siyakuqonda lokho kuyisikhundla sikaNkulunkulu nje uma kungesiso. Pho-ke yimuphi kubo ongubaba kaJesu Kristu na? UJesu wathi uNkulunkulu wayengubaba wakhe futhi iBhayibheli lathi umoya ongcwele wayengubaba wakhe. Manje ungeke umenze abe ngumntwana wesihlahla. Ngakho umoya ongcwele unguNkulunkulu, kanjalo noJesu wayenguNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uyise indodana nomoya ongcwele unguyi lokho yizikhundla ezintathu zikaNkulunkulu oyedwa, yizingxenye ezingahlukaniseki ezintathu uNkulunkulu ofanayo. Ninani ingxenye kaNkulunkulu, nami ngiyingxenye kaNkulunkulu, niyabo? Kodwa angiyikho konke kukaNkulunkulu, kanjalo nani aniyikho konke kukaNkulunkulu, niyabo? Niyabo? Yizingxenye ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu phezu kwethu njengamadodana enziwa abantwana ngoJesu Kristu, okungukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uba yinyama ukufela thina.
The Holy Spirit always
manje umoya ongcwele wawuhlala njalo umkhombisa izinto ezizayo futhi akazange abe nephutha, wakuhlala njalo kuphelele.
Is that right?
Ngabe kunjalo na? Akazange azibonge ubonga uNkulunkulu, wathi indodana ngenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona ubaba ekwenza lokho.
And the Father, the Holy Spirit was his father.
Kuthi baba umoya ongcwele wayengubaba wakhe. Ngabe kunjalo na? Josepha indodana kaDavide ungesabi kumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele owayengubaba wakhe.
And the Holy Ghost
kuthi umoya ongcwele wakhombisa uJesu izinto ezizayo, wamtshela izinto ezaziyikho. Kuthi wayenguNkulunkulu umprofeti, ngoba izwi leNkosi lize kuphela kumprofeti ekhombisa ukuthi amazwi afika esimweni esincane. Abaprofeti baloba lokho iNkosi eyabatshela khona. Kodwa yena-ke lobanga lutho ngoba wayeyizwi, wayeyizwi. Qaphelani, umoya ongcwele ofanayo owawuhlala kuye kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona, kepha niyongibone nina ngoba ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngiyoza kini, washo kwakungubaba owaye kuye oyoza kini, futhi wathi nxa umoya ongcwele sefikile kini.
He will reveal these things that I've taught you and will show you things to come.
Uzokwambula lezi zinto enginifundise zona futhi anibikele obuzayo. Nelapho-ke manje manje siyaqaphela ukuthi njengalokhu umoya ongcwele asebenze ebandleni ngaleso sikhathi, kanjalo umoya ongcwele wenze izinto ezifanayo ncamashini namuhla. Ememezela ngensika yomlilo njengoba kwakunjalo nje impela ekuqaleni, into efanayo futhi ebona lokhu kwehlela kuJesu. UJohane wakumemezela emfuleni waseJordani futhi kufakazise konke, ngisho nezithombe zesayense zakho kungeke kwaphikiswa, ngoba ngokwesayense kwakungokubonakalayo, kwakungesiwo umcabango oyinsumansumane, kwakungesiye injulamqondo. Njengoba uGeorge J. Lacy athi iso lomshini lekhamera ngeke layithatha injulamqondo, ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa ukukhanya ikuhambise ngamsebemunye. Nithini ngani bandla ukuthi icishe zingangene ezisithupha noma ezisishiyagalombili ezedlule lapha? Futhi ngimi lapha ngithi nguyisho kanje iNkosi ukuthi ngiyayithukusona i-Arizona, kuzoba khona ukuqhuma nezingelosi eziyizikhombisa zizobonakala. Niyakukhumbula na? Kungekho ngisho uNkulunkulu ekwenza kube yikho uqobo laze lathi iphephabhuki Luke lathatha izithombe zakho. ngokomoya ngakubona kungakenzeki kwenzeka kwavela ngokufanayo njengamashi izingelosi eziyisikhombisa ezaveza ukusonga yonke into isizathu zonke izimfihlakalo zebhayibheli lonke zilele ezimpawini ezisikhombisa siyazi ukuthi leyo yincwadi uPawulu wayo nalokho kuphume kwalinganisana kuyimfihlakalo yencwadi yonke lilele kulezo zimpawu eziyisikhombisa inkosi esiyivumele sikwethule futhi kukhona amadoda ahlezi lapha namuhla yayilapho ngo ikhona kanye nami ngenkathi kwenzeka iphephabhuku iluku yafakazisa into efanayo ukuthi kwenzeka ngempela ngoba kwakunguNkulunkulu owakushoyo.
It was God that stands behind his word to perform it when he says he'll do it.
KwakunguNkulunkulu oma emva kwezwi lakhe kulenza lapho ethi uzokwenza ngakho-ke akusuye omunye umuntu umuntu wenyama njengami ophakathi kwenu bantu nguNkulunkulu ophakade usebenzisa bantu iqiniso lelo akenzi lutho ngaphandle kwalokho akwenza ngabantu siyakuqonda lokho yena lowo ngowakhe umpatheli yilokho akukhethayo ngani angazi wayengakwazi enze ilanga ukuba lishumayele ivangeli wayengenza umoya ukuba ushumayele ivangeli wayengenza umoya ukuba wenze izinto kodwa wakhetha abantu kwakuyilowo umqondo wakhe ukuthi umuntu uyophendula ngomuntu hayi yena uqobo kodwa izwi likaNkulunkulu leza kubaprofethi abangabaprofethayo abashumayeli futhi ongoprofethayo ophika izwi lasekuqaleni angaba kanjani ngumprofethi weqiniso na niyabo angebe ngoba uphika iqiniso lezwi bese ke uma kungenjalo khona ke leli zwi iqobolwalo njengoba lishunyayelwa ngeqiniso lezwi nangeqiniso likamoya ongcwele liyobonakalisa zonke izethembiso elazethembisayo sazi kanjalo-ke ukuthi liqinisile noma cha yilokho uJesu akusho uma ngingenzi lokho okulotshwe ngami ukuba ngikwenze khona ke ningangikholwa niyabo manje siyazibone lezi zinto kumbulani izimpawu ezisikhombisa lwaqedwa futhi ngenkathi lawo maqiniso embuliwe hhayi isikhombisa olunye lwazo ubengesivumele ukuba silwazi thina bangaki owayelapha ezimpawini ezisikhombisa futhi wezwa na nonke ngiyacabanga niyabo uPawulu esikhombisa wayengeluvumele wama khona lapho ekumbini waseze imbule zonke futhi uma kukhona esengake ngakushumayela empilweni yami kwaphefumulelwa kwakuyilokho futhi bekufanele ukuba yiqiniso kini ngime lapha futhi ngilitshele ukuthi kuzokwenzeka futhi ngiye lapho ngqo futhi ngisho nesayense nakho konke okunye ucwaningo lesayense nakho konke imfihlakalo kubantu kwafakazi ukuthi kwenzeka khona lapho futhi ngabuya ngqo futhi ngakuzwa kusombululwa futhi kwenza lonke izwi ngokuyikho ncamashiwe sikulule esiphila kulo na sikuphi na futhi kumbulani kulelo Phawulo esithupha lapho honke amacilonga ayisikhombisa likhala ngaphansi kwalelo Phawulo esithupha lapho singena kulokho nizokubona lokho honke ayisikhombisa amacilongo yenzeka kulelo Phawulo esithupha isikhombisa sihlala njalo siyimfihlakalo qaphela leso sikhombisa lokho kungukuqeda lokho kwakungukufika kwenkosi izulu lathi cwaka lathula kukho muntu wanyakazayo ngoba uJesu wathi iqobolo wakhe akukho ngisho nangelosi yasezulwini eyaziyo ukuthi ngiyobuya nini angikwazi ngisho mina qobolo wami ukuthi sikhathisini ubaba uye wafaka lokho emqondweni wakhe saziwa nguNkulunkulu kuphela umoya wathi ngangingasazi ngaleso sikhathi kwakungembuliwe ngenkathi lelo cilongo lesikhombisa likhala noma ingelosi yesikhombisa uPawulu avulwa khona-ke kwaba khona ukuthula du ezulwini niyabo akunikezelwanga okuyokwenzeka kodwa ngaphansi koPawulu esithupha lapho lamacilongo avulwa khona khumbulani phansi kolapho sithole ukuthi iwundlu leza labonakala esigcawini.
He had left the mercy seat. His work of redemption was finished.
Lase lisishiyile sihlalo sobukhosi umsebenzi walo wokuhlenga waseuqedwe futhi leza layithatha incwadi yesandleni sokunene sakhe wayehlezi sihlaleni sobukhosi futhi isikhathi sasesingasekho futhi masinyane ingelosi yabonakala esahlukweni sesikhombisa noma isahluko seshumi nevesi lesikhombisa ithi le ngelosi iyehla futhi iyafunga ukuthi isikhathi sasingasekho kodwa niyabo kule ncwadi kwakukhona lokho okwahlengwayo kwakuyincwadi yokuhlengwa futhi konke ekuhlengile kwakulotshwe kuleyo ncwadi konke lokho akufelayo kwakulotshwe encwadini futhi wayengenakusuka isihlalweni sakhe sokulamulela aze ukuba usehlengisisile futhi wayengenako ukuhlenga esiphambanweni ngoba babemiselwe ngaphambili encwadini yokuphila yewundlu. Futhi wayefanele ahlale lapho ukwenza izinxuselo aze ukuba lowo muntu okugcina usephelile udumo. Kodwa ngelinye ilanga wasukuma lapho weza, yayikuphi incwadi na? Yayiselokhu ikumnikazi oyahlukaniselwe uNkulunkulu Somandla. Futhi uJohane waqalaza futhi wakhala ngoba kwakungekho muntu ngisho owayefanelekile ukuba abuke encwadini futhi ikakhulukazi avule izimpawu ukuba embule ukuthi yayiyini imfihlakalo eyayifihliwe. Izimfihlakalo yayisezimpawini eziyisikhombisa. Ngenkathi kuvulwa lezi zimpawu eziyisikhombisa ezavula iBhayibheli lonke, izimpawu eziyisikhombisa lwalunamekwe ngophawu ngezimfihlakalo eziyisikhombisa, futhi kulezi zimpawu eziyisikhombisa kubambelele imfihlakalo yonke yalo, futhi kwakuyincwadi yokuhlengwa iTestamente Elisha, hhayi elidala kuphela lamemezelayo iTestamente Elisha benziwe abanakupheleliswa ngaphandle kwethu, amaHebheru 11. Niyabo manje ukuhlengwa kuphela kufika lapho umhlengi esifile. Futhi ngokungaba namandla babephansi kwegazi lamawundlu, hhayi umhlengi, babengakahlengwa kwaze kwafika umhlengi. Qaphelani manje ngenkathi lo mhlengi uJohane waqalaza futhi nakho ukuhlezi uNkulunkulu esihlalweni sobukhozi nencwadi esandleni sakhe eyayinamatheliswe ngezimpawu ezisikhombisa, nalo lonke icebo lomhlengwa lalikuyo, futhi yayikade ilahliwe yisindo u-Adamu. Futhi uNkulunkulu yabuyele muva kuphi na? USathane wayengenakuyithatha, wavele nje wambangela ukuba ayilahle. Kodwa pho kwencwadi yaya kuphi kona-ke na? Ayibanga ngeyesintu, izibusiso azibanga ngeza lapha isintu sase siyilahlile. Ngakho yabuyela ngqo kumnikazi wayo wasekuqaleni, lowo kwakunguNkulunkulu. Nangu hlezi nayo futhi ubize indoda ethize, umuntu mumbe, ukuba heze ayithathe. UJohane waqalaza futhi kwakungekho muntu ezulwini, kungekho muntu emhlabeni, kungekho muntu, kungekho ngelosi, akukho kwakungayithatha incwadi noma kuqaqe izimpawu noma ngisho ukuba kubuke kuyo, akekho owayefanelekile. UJohane wathi wakhala kamunyu. Kodwa ke ingelosi yafika kuye yathi, ungakhali Johane, ngokuba ingonyama yesizwe sakaJuda inqobile futhi ifanele. NoJohane wabheka ukuba abone iwundlu noma abone ingonyama, futhi wafumane ini na? Iwundlu. Futhi kwakuyiwundlu elinegazi, iwundlu elalihlatshiwe isikhathi esingakanani na selokhu kwasekelwa izwe. Iwundlu leza lahamba lokhuphukela kuye owaye nencwadi esandleni sakhe sokunene, futhi layemukela incwadi, lakhwela esihlalweni sobukhosi laselihlala phansi. Ilokho-ke kwase kuphelile nini na? Ngenkathi kwembulwa izimpawu, ngenkathi okokugcina lokho kwakuyikho konke lalikuhlengile, kwakungekho lutho. Lifikele kuhlenga, awusho libahlenga kangangani eminyakeni ngama-40 edlula na? Eminyakeni izinkulungwane ezimbili edlula na? Niyabo amagama abo asencwadini yokuphila kuleyo ncwadi, futhi lalifanele lime lapha ngoba kwakuyinhloso kaNkulunkulu ukubahlenga. Amagama abo abekwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe. Iwundlu labekwa lapho nakho ukuba lihlatshwe. Nathi lifike iwundlu, ngenkathi lihlatshwa libuyele ukwenza izinxuselo. Ngiqapheleni kuyoba khona inqwaba yokulingisa, inqwaba yakho konke okunye, kodwa kwakukhona othile ngempela owayezosindiswa ngokuba lona ibandla lamiselwa ngaphambili ukuba lingabi nogashaza noma mbimbi, lizoba lapho. Newundlu lafela leyo nhloso, kwase kuthi-ke ngenkathi igama lokugcina kuleyo ncwadi lihlengwa, iwundlu leza layithatha incwadi. Yimi engakwenzayo. Izingelosi, amakherubi, amalunga ngama-24, izilo konke kwethule imiqhele yakho kwawa phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi kwathi, ufanele wena. UJohane wathi, konke ezulwini nasemhlabeni kwangizwa ngimpongoloza, amen, ngitazuluka, haleluya, nezindumiso kuNkulunkulu. Ukutazuluka kwenyukela phezulu ngani na? Amagama abo lalikuleyo ncwadi ukuba embulwe, newundlu lase lilembulile, iwundlu lase lilihlengile, kodwa lalingenakuza kuze kwembulwe onke amagama. Futhi lokho kwakwenzeka ngaphansi kophawu lesithupha ngaphambi kokuba kwephuke olwesikhombisa. Kona ke onge nakashaza kona ke iwundu leze lalokho elalikuhlengile lifikela kubiza lokho elalikuhlengile selivele linako khona lapha encwadini liyithathe esandleni sakhe manje lizela ukuzokwemukela lokho elikuhlengile lowo ngumsebenzi walo selenzile lizela ukuzokwemukela
oh
isikade sinjepo likufakazele uPaul esikhombisa likufakazile labuya lathatha incwadi yokuhlengwa Kapelani kwakuzoba ngumlayezo wengelosi yesikhombisa owawuzokwembula olwesikhombisa izimpawu eziyisikhombisa isambulo seshumi esikhombisa manje nizokuthola niyabo wayeseyibona le ngelosi yedla yabeka unyawo lwayo ezweni nasolwandle lowo kwakungukristu inothingo lwenkosikazi luphezu kwekhanda layo ukapeleni nizoyibona esambuleni sokuqala futhi nothingo lwenkosikazi luphezu kwekhanda layo ibukeka njengejaspi nesadiyu nokunye nokunye nansi iza yabeka isandla esisodwa unyawo olulodwa phezu kwezwe olulodwa phezu kwamanzi yaphakamisa isandla sayo yayinothingo lwenkosikazi phezu kwekhanda layo nokho eso yisivumelwano yayiyingelosi yesivumelwano okwakungukristu wenziwa wabamncane kunezingelosi ukuba ahlupheke nango eza yayisiphakamisela izandla zayo ezulwini futhi yafunga yena ophilayo ukuze kube phakade naphakade ophakade ubaba unkulunkulu ukuthi akusayi kubakho isikhathi lapho lokhu sekwenzeka sekuphelile sekwenziwe sekufeziwe bese kuthi-ke umbhalo uthi futhi ngomlayezo wengelosi yesikhombisa yasemhlabeni isithi unyaka emhlabeni unyaka webandla wesikhombisa nowokugcina ekuqaleni kwenkonzo yaso lapho isuka iqala emhlabeni ngaleso sikhathi imfihlakalo kankulunkulu yalezi zimpawu eziyisikhombisa iyofanele yaziwe ngaleso sikhathi manje siyabona ukuthi sikuphi kungaba yiso bangane kungaba yiso na qaphelani konke kungenzeka konke lokho obekuhlengiwe encwadini uzela kuhlengwa konke lokho kwakuzohlengwa kwakusencwadini kwamiselwa ngaphambili ngaphambi kokusekelwa kwezwe ufikela kukuhlenga konke ayekuhlengile kwakulotshwe phakathi kuyo ngifuna ukunibuza umbuzo manje nani bantu abasethephini lalelisisani lawo mehlo esabekayo lelo khanda elisabekayo ngahle ukuba yingakho lo mlayezo ubuphikisana kakhulu nabesifazane bonyaka wesimanje na ngahle ukuba lona yilowo mlayezo wengelosi yokugcina na wathini ezansi lapho emfuleni cishe eminyakeni ngamashumi amathathu nantathu eyedlula na njengo Johane wathunyelwa niyabo ukumemezela ukufika kokuqala kukaKristu umlayezo wakho uzomemezela ukufika kwesibili umhlaba jikelele futhi lokho kwenzileyo ngakho ke ukufika kufanele kube seduzane qaphelani ukuthi kwenzekani manje ngani na ngenwaye ikhanda lami ngibhuquze ephilweni lami ngihambe kwiphansi yini indaba ngani na ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ngabuza amadoda amabili engangigibele nawo ngabuza uJack Moore ngesinye isikhathi futhi nonke niyamazi uJack Moore ngiyakuye eshiriphothi ngathi mfowethu Jack ubungumngane engisondelene kakhulu naye emhlabeni futhi ngingakambuzi ngabuza umkami uma noma ubani owazi noma yini ngami ububi bami nakho konke ngumkami niyabo umuntu othandekayo futhi ngathi kuye ngelinye ilanga ngathi sithandwa njengomyeni wakho ngingumfundisi wevangeli angithandi ukuletha ihlazo kulowo engimthandayo qhabo angifuni ukukulimaza ngingeletha ihlazo kuwe unkulunkulu yala ukuthi ngike ngenze noma yini engakulimaza futhi kakhulu kangakanani-ke noma yini eyolimaza unkulunkulu ngimthanda kangakanani wena ungumkami yena ungumsindisi wami nonkulunkulu ngifuna ukukubuza umbuzo ungancengi ngitshele iqiniso ngathi ngabe ngifundisise kakhulu futhi ngiye ngamangala ngingozenzayo ngingoqoqayo oxakile oyinqaba ngiyakwazi lokho wonke umuntu wathi nhloboni yomuntu awu uyabo ungeke uzenze qobo lwakho uyilokho yikho ngomusa kankulunkulu futhi ngathi ngabe sengilahlekelwe yingqondo yami kancenyana nje uyazi futhi isithe kuhamba na ngathi kungani ngixeka labo besifazane njalo njalo lapho ngibathanda na bayabiza bathi ngangingozonda besifazane nje angizondi nje ngizonda besifazane niyabo yiphutha lelo ngiyabathanda besifazane ngiqonde ukuthi njengodadewethu angezi kukumbambathe mhlane ngikubona ukuthi usephutheni ngingakutshela lokho ngikuthanda kakhulu ngalokho amadoda athize angenza lokho kuluhlobo olwehlukile lothando niyabo ngiyakuthanda ngoba ngithanda oyikho ungumsizi endodaneni kaNkulunkulu futhi uyingxenye yayo niyabo futhi ngiyakuthanda ngenxa yokuthi wenziwa ngumfanekiso wendoda nendoda yenziwa ngumfanekiso kaNkulunkulu ngakho-ke ndawonye nimunye kuKristu yingakho ngikuthanda noma yiyiphi enye into ayilutho kukho uNkulunkulu uyakwazi lokho yonke impilo yami niyabo kunjalo ngiyakuthanda bengingasukumelani futhi njalo njalo lapho bethi tshela bonke besifazane lapho uma bezoza bazozwa umfoti Branham eshumayela bakame izinwele zabo ngokwehlukile bafake isigqoko noma kuthize noma okunye ngoba uzoqala kuqhuma mayelana nezinwele ezimfishane futhi okwenu ningapendi ubuso nokunye nokunye kanjalo yilokho abakwenza onke akhuluma ngakho othile wathi yini wathi abantu bakukholwa ukuthi ngumprofethi awubafundisi ngalo besifazane kwethize mubela kanjani iziphiwo zokomoya ezinkulu nezinto ezinjengalokho esikhundleni sokuzama ukubafundisa into enjengalokho na ngathi uma bengenakubafunda o-ABC babo bazobazi kanjani ongwaqa na niyabo lungani kuqala futhi lapho ngishumela kakhulu kuya ngokuba kubi kakhulu futhi khona-ke uthi awuyeki ngani na cha bo mnumzane kuzoba khona iphimbo ufakazi umelene nakho omunye wamadoda adume kunawo wonke enkonzweni namuhla wangibeka izandla esikhathini esingeside wathi ngizokukhulekela uMfoti Branham uma uzongivumela ngikwenze ukuba uNkulunkulu uzokhipha lokho enhliziyweni yakho wathi shiya phansi labo besifazane kulezo zinto ngathi uyakholelwa kulokho mnumzane na ungumshumayeli wobungcwele wathi impela ngikukhona kodwa wathi lokho ngathi xabo wathi lokho kukubelusi ngathi abakwenzi kukhona ezofanele kwenze umfula umele uwelwe isikhumba sizofanele siyobulwe angifuni ukukwenza uNkulunkulu yazi angifuni ukukwenza abaningi balabo besifazane bondla abantwana bami futhi bebengabeka phansi kuphila kwabo ngenxa yami icishe impela niyacabanga nomusa kaNkulunkulu wachithelwa ndawo zonke ngomoya ongcwele ngicabanga ukuthi ngangingama ngithule futhi ngibone lowo muntu bandle ehambayo othi ngqunga leyo angena ephakadeni engenathemba uma ngingadazuluki kakhulu ngimelane nakho akusikho ukuba ngungqeqe kodwa umoya walesi sizwe umoya webandla hhayi umoya kaKristu manje umoya webandla ihlelo usontele laba besifazane baphuma bayongena kuleyo ngcobangcova ngaphandle ngaleya futhi kuphela ngiliphimbo elimemezayo phumani kukho balekelani lokho kungcola ningamvumeli utevele yenze into enjengaleyo kini kuliphutha nani ma Assemblies of God nivumela labo abesifazane nivumela labo besifazane baphungule izinwele zabo kodwa nibenqabele ukupenda ubuso eqinisweni awukho umbhalo omelene nokupenda ubuso kodwa ukhona omelene nokuphungula izinwele zenu akafanele ngisho ukukhuleka phambi kukaNkulunkulu kusho iBhayibheli umyeni wakhe unelungelo lokwehlukanisa naye futhi amshiye kunjalo uzikhombisa ezweni njengowesifazane ongcolile iBhayibheli lasho njalo uhlazisa umyeni wakhe uqobo lapho ekwenza yilokho impela iBhayibheli lakusho niyabo awu kodwa owesifazane opende ubuso sithele owesifazane wakwenza ebhayibhelini munye kuphela kwakungujezibhele kwakuyilewo-ke okunguyena muntu kuphela ebhayibhelini wake wapende ubuso kwakungujezibhele futhi uNkulunkulu masinya wamnikela ezinjeni zasendle usephenduke waba yihlazo futhi ngisho naye konke okudelelayo kubizwa ngojezibhele anidingi ukuba nenze lokho anidingi ukuba nikwenze yini enenza nikwenze khona-ke na umoya kadevel anikuqondi ngiyazi anikuqondi ningabantu abalunge kakhulu nilungile niyangixhawula nikhulume nami futhi ngiyalithanda kunjalo kodwa uma ngibona lokho ngingebe ngumsenzisi upawulu wathi angigwemanga kulitshela lonke icebo likaNkulunkulu Kungathi kungebe khona igazi lowesifazane liphezu kwami ngalelo suku noma kungabi elowesilisa. Nginitshelile iqiniso futhi bengikuzonde kukwenza. Hayi ukuzonde ngoba angifuni ukukwenza lokho uNkulunkulu angitshele khona ukuba ngikwenze, kodwa ngiyanithanda. Angifuni ukunilimaza, pho ngizokwenza njani na? Kodwa olucebile uthando lokho uNkulunkulu luzonikhubela ukuba nikwenze. UJesu waze wakhulekela ngisho ukusivika isiphambano. Kungenzeka yini ukuba isitsha sedluliswe na? Wathi nokho akungabi intando yami eyakho. Ngabe ngizoba ngumfo osho lokhu na? Ngabe ngizodingeka ngithathe labo besifazane abaligugu abanomoya omuhle kakhulu nakho konke futhi ngivele ngibayobule babe yizicucu na? Ngabe ngizodingeka ngikwenze na? Ngabe ngizodingeka ngithathe abafowethu abangabefundisi futhi ngime lapho futhi ngibatshele ukuthi bathanda imali nehlelo kangcono kunoma bethanda uNkulunkulu na? Mina kubafowethu abaligugu ababeka ingalo yabo, wo ngabe ngizodingeka ngenze lokho na? Oh Nkulunkulu, ungangivumeli ngikwenze. Kodwa ngigwemanga kunitshela lonke icebo kuluthando loqobo olungiqhubele ukuba ngikwenze. Ngabe yingalokho lo mlayezo ube ngale ndlela na? Awukho ndawo ezweni onjalo. Ukuphi na? Kulungile, bayisaba niyabo, kodwa ubungisabi. Impela uNkulunkulu uhlala njalo eyileyo ndlela niyabo. Kulungile, ngabe lokhu yingakho besifazane bafanele besolwe kangaka yilo mlayezo na? Bengazi, kwakungembuliwe, kwakhonjiswa mina, kodwa akuzanga kimi kwaze kwaba ngolunye usuku nje niyabo. Bekani lapho, kulungile, impela kufanele inkonzo. Manje ake nime umzuzu, sesake sabakhona yini isikhathi lapho khona kuba yizwe lowesifazane ngaphambili na? Ya, ngokomlando ngezinsuku zika-Eliya kwakukhona owesifazane othiwa uJezibhele futhi wathola ukubusa phezu kwebandla likaNkulunkulu elithi iBhayibheli uyophinda futhi ngezinsuku zokugcina umoya wakhe ngebandla inhlangano futhi uyoba yisifebekazi futhi onke amanye amabandla kanye naye ayoba yizifebe njengoba enjalo nje yena. Ngabe kunjalo na? Isambulo seshumi nesikhombisa sathi uyisifebekazi futhi ungunina wezifebe. Lokho kungebe ngamadoda, lokho ngabesifazane, niyabona na? Futhi bonke baphoswa besezwa echibini lomlilo futhi baqedwa. Ngabe yiqiniso lelo na? Nakho lapho ukhona. Qaphelani ngenkathi lowo Jezibhele esukuma enkundleni kwaba khona indoda yasukuma yamelana nakho. UNkulunkulu waletha indoda, asazi ngisho ukuthi ivelaphi, yayingenaso endlalelo senkonzo, yayingazange ibe ngumpristi noma lutho. Iyaphuma mhlani mahlathini omadla lo mdala ogama lingu-Eliya futhi wabeka izembe empandeni yomuthi futhi bamzonda. Akusikho lokho kuphela, kodwa lonke ibandla lakhe lamzonda. Futhi ngesinye isikhathi wacabanga ukuthi wayemi yedwa, wathi qhabo nginezinkulungwane eziyisikhombisa nokho ezikanye nawe impela niyabo. Lelo kwakuyilelo qembu elikhethiwe niyabo, kuhlala njalo kuyilelo qembu. Wathi ungesabi Eliya, ngiyazi ucabanga ukuthi uyaxoshwa ngoba amahlelo akuxoshele phezulu lapho esicongweni seguma, kodwa wathi nginezinkulungwane eziyisikhombisa ezikholwa yinto efanayo oyishumayelayo niyabo, nginabo. Kwase kuthi emva kosuku wakhe iRoma yengamela futhi lapho kuba yisikhathi kwaba yizwe lowesifazane futhi zonke izimfashini zaza besifazane ukuthi baphuma kanjani bedlubhe izigqoko zabo nezinto niyabo. NoNkulunkulu wavusa omunye nomoya ofanayo phezu kwakhe, umoya ka-Elisha. Ngabe kunjalo na? Futhi wathi izembe libekiwe empandeni yomuthi. Futhi kwakukhona owesifazane onoshiki omdadlana phakathi lapho, futhi wayegane eyakhe eshiye umyeni wakhe wagana umfowabo uHerodi. UHerodiya futhi wayengu umhlekisi opendubuso wangalolo suku, wasina wafundisa intombazane yakhe ukuthi kusinwa kanjani. Wayenendodakazi ngoyise oyisingababa, usingababa ngobaba umfowabo uHerodiya. Leyo kwakuyindodakazi yowesifazane. Wayeseke mfundisa kusina futhi waba ngumdansi wangempela owundule izingubo efuze unina, futhi wayecabanga ukuthi wayengagana kane noma kahlanu enze noma yini ayeyifuna. Futhi nakho kuphuma uHerodi, bonke babengamaJuda. Manje khumbulani, babengabantu bebandla. Nakho kuphuma uHerodi nebandla lakhe ukuzwa lomprofethi. Abantu babekholwa ukuthi wayengumprofethi. wahamba waqonda ngqo ebusweni babo bobabili wayesethi awuvunyelwe ube naye ngabe lokho kwamqhumisa niyabo manje omunye umuntu ojwayelekile nje wayeyothi sawubona Herodiya impela siyajabula ukuba nawe ebandleni lethu namhlanje kodwa hhayi uJohane ujesu wathi naphuma kuyobona bani ngenkathi niphuma kuyobona ujohane na naphuma kuyobona ogqoke kahle njengompristi na qabo lokho kungenzeka leyo nhlobo yanga izingane futhi imbele abafileyo niyabo wathi naphuma kuyobonani na umoya umhlangonto engantengiswa ngumoya na bathi woza ngapha johane sizokuholela kakhulu uma uzosishumayelela futhi thina siyinhlangano enkulu kunazo zonke hhayi ujohane qabo akazange ayobona lokho wathi naphuma kuyobonani ngelo nkathi ngathini hamba uyozwa nokubona uJohane umprofeti na wathi futhi ngithi kini odlula umprofeti ningakwemukela nguye lona umprofeti akhuluma ngayo ukuthi wayeza ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami futhi siyakulungiselela inkosi indlela wayeyisithunywa sesivumelwano wathi akuvelanga muntu ozelwe ngowesifazane omkhulu njengoba enjalo yena niyabo yilelo hlobo lomuntu uNkulunkulu aluvusayo lwangalolo suku u-Eliya umuntu ohlala ehlathini limnyama uJohane into efanayo niyabo umoya ka-Eliya wawuphezu kukaJohane futhi uthi lapho sekufika usuku lowesifazane futhi lowo moya uyovuka futhi ngaphambi kokufika kwenkosi lapho umhlaba uyoshiswa nabalungileyo bayophuma bahambe phezu kwemilotha yababi njengemilotha phansi kwezinyawo zabo wakwethembisa futhi kulezi zinsuku qaphelani umoya ongcwele wakwethembisa lokho kuyafanelana nesikhathi esiphila kuso kufanele kube khona omunye ovukayo kufanele afike ngokuba kungu-isho kanje inkosi uMalakhi isahloko sesine yilokho impela athi kuyoba yisibonakaliso ngaphambi nje kokufika kosuku lwenkosi olukhulu nolwesabekayo ngiyena ithumela u-Eliya futhi uzokwenzani na aphendulele izinhliziyo zabantwana zibuyele emuva emfundisweni yawobaba babuyele ebhayibhelini baphume kulo mehluko wamahlelo futhi babuyele ebhayibhelini babuyele kuNkulunkulu yilokho ayokwenza qaphelani ukuthi yisikhathi esikhulu kanjani esiphila kuso labo baprofethi babasola labo besifazane besimanje bezinsuku zabo futhi bobabili bahlawula ngokuphila kwabo umlando uyakufakazisa ukuthi ngasinye salezo zikhathi kwakuyizwe lowesifazane lapho abesifazane belawula bukani ngenamuhla sizoba noyedwa mongameli ngolunye lwalezi zinsuku kubukeka sengathi bekungenzeka njengamanje eqinisweni yena owesifazane ungumongameli niyabo owesilisa uyinhloko ngegama nje lapha esikhathini esike zide sedlule kwesinye sezinye izizwe yena owesifazane wayethola udumo olukhulu nakho konke kubo bonke abantu waze wathi umongameli qobo lwakhe wathi ngingumyeni wakhe umongameli wase-United States niyabo uhlele izimfashini abesifazane beyilandela niyabo njengoba nje kwenza uJezibele nayizwa intshumayelo yami ngokuthi inkolo kaJezibele niyabo niyazi ngakho niyabona ukuthi sikuphi manje na niyabona ukuthi kwenzekani lapha evikini noma amabili edlule lapha edolobheni na umfundisi we-Faith Lutherani wamema umpristi wamakatolika wenhliziyo ecebileyo ukuba enyuke azomshumayelela futhi wakwenza nomfundisi we-Faith Lutherani wehlela kumpristi wamakatolika futhi wamshumayelela umkhandlu wamabandla ngale yamanje lowo ohlangene eRoma le ncwadi ejikelezayo ukuthi umngani wami uDavid Duplessis ngenkathi ngehlezi lapho futhi ngikhala kuye ngayo imali Creek esikhathini esingeside sidlule engaqondi ukuthi wasonde ibandla waliqondisa eBabiloni lapho wonke umuntu ethi oh wonke amabandla lizoba linye manje ngiyakwazi lokho niyabo khona impela okubhalwe encwadini yami yesiprofeti ngo-1933 ukuthi kuyokwenzeka ngani niqondile ukuthi ngusathane ebumbana ndawonye na iBhayibheli liyakusho lokho futhi nje emva kancanyana emva kwesikhashanyana nje kothi nje bangaba munye kodwa-ke ukungakhethi bandla sekuphelile niyabo luyobalapho-ke uphawu lwakho lesilo kunjalo niyabo nje anginaso isikhathi sokungena kuloku kodwa sekuthi akube yishumi nanhlanu kushaye elishumi nambili niyabo ngifuna kuqeda lokhu ngithole leli phuzu ngibeka nje le mibhalo phakathi lapha lapho eningabona khona okunokwenzeka ukuthi sikuphi sizobeke sesivala emizuzwini embalwa manje liqaphelani nje ukuthi kwenzekeni abaprofethi babasola labo besifazane ngalezo zinsuku futhi babizwa ngabazonda besifazane kunjalo umlando uyakufakazela sawukuthi kwabanjalo manje ake nilinde umzuzu nje nibhala phansi imibhalo nifanele nibhale phansi uTimothe wokuqala isihlanu isine iphepheli lathi owesifazane ozinikela ekutemaseni kwezwe kungebe kwaba ngokutemasa kukaNkulunkulu ngakho kwakumele kube njalo niyabo
the woman that lives in worldly pleasure is dead while she is living
uzifazane ozinikele kutamaseni kwezwe ufile sekhona yilokho umprofethi akusho uPawulu ongcwele owesifazane ozinikela kulokhu kutamasa kwesimo sezwe ufile sekhona futhi uma inqaba umusa anganqamula umuqa ohlukanisayo lapho kungazekho ndawo yakhe futhi kodwa-ke ukuphi namehlo akhe apendiweyo izinwele zakhe ezigundiweyo na futhi usenqamule umuqa engesanandlela yokubuya futhi kuzoba nenkonzo azoyishunyayezwa kodwa khumbulani ngaleso sikhathi sokuphelile konke sekwenziwe kungukuhanjelwa nje kuzoba khona inkonzo ezobonakalisa izimangaliso ezinkulu uJoel washo njalo kodwa asikubakho isikhathi sokuhlengwa sekuphelile konke iwundlu seliyithathile incwadi yalo nokwalo okuhlengiwe sekuphelile njengoba uJesu kuqala washumayela futhi wenqatshwa waseke ehamba futhi wahambela labo ababephakathi lapho washumayela kubo ababesekuboshweni kabaphenduka akusekho isikhathi sensindiso leyo nkonzo nayo izofanele iphinde futhi ukuba ke lowo bekungumntonzi wesithathu na kwabalahleke phakade kuthiwani umalu lapho na ngethemba ukuthi akunjalo kuthiwani uma kuyiwo na abangani ngakho mzuzu nje manje kuthiwani uma kuyiwo na uNkulunkulu yala nginabantwana niyabo kodwa impela kubukeka kusondela ngempela lapha wafikelani lowo mbono ngiseyinganyana na wakwenziwa yini ukuba ngingacabangi ngawo ngaphambilini na wakwenziwa yini ukuba leso siyezwe sifike lapho ekamelweni ngelinye ilanga sithi nakho kukhona impela phakathi kweimiphefumulo lahlekile futhi Jesu washumayela kuyo wafakaza kodwa ayiyezange iphenduke futhi lapho ngishumayela kakhulu baya ngokuba babi akukho kuphenduka ayikho indawo yakho iwundlu lathatha incwadi yalo ngenkathi uPawulu esikhombisa nje selulungele ukuvulwa uPawulu esithupha khumbulani wasifihlela uPawulu esikhombisa wayengekwenze ngenkathi ngelosi ima usuku ngosuku ikusho kodwa-ke yayingekwenze kulolo kwathiwa kukhona ukuthi du ezulwini akekho wayazi kwakungukufika kwenkosi o wena uthi kungebe yikho ngethemba ukuthi akusikho nje ake sithi nje ukuqhubeka kancane lapha nginokuthile okubhalwe phansi niyabo kulungile khumbulani lowo wesifazane ozinikele kuthi emaseni kwezwe kwezinto zezwe eziphathisa okwalo wayengaya ebandleni futhi aziphathise okongcwele lokho kuhlangene ngalutho nakho niyabo kodwa ufile esekhona buka ukuthi amahlelo limenzeleni bamenze umphathi wezwi elingcwele okuphambene nebhayibheli bamenze umshumayeli kwenqatshelwe ngumbhalo baze bamenze ngisho namanje abe ngumbuzi umphathi idolobha ababuzi zonke izinto ezweni nomfundisi endlini kaNkulunkulu kanti yena unecala lazo zonke isono esake zenziwa uyimbangela yaso kulungile manje angikwenzi angikhulumi ngamalungelo yena unecala nguye wabangela ukuba zonke izingane zizale zizimpumputhe nguye wabangela ukuba onke amathuna agujwe nguye wabangela isono ukukhule kudabuka i-ambulense ingeke yakhala kungabangangwa ngowesifazane akukho bugebengo okungenziwa akukho sono akukho kufa akukho kudabuka akukho kuhlupheka kepha kwenziwe ngowesifazane futhi uNkulunkulu uyamenqabela ukuba aye epulpiti ukuba ashumayele kepha nokho bayakwenza ihlelo uyabona ukuthi likuphi na unguNkulunkulu yazi udeveli usemsebenzini kanjani pho ngani abantu abangamakatolika bayabenza abesifazane onkulunkulu bakhuleke kubo kunjalo unkulunkulukazi uMaria nokunina okunye ngiyabona ukuthi kukuphi emkhandlwini wenkolo yobuKristu abathi kuzofezeka ukuthi bayokhuleka kakhudlwanyana kujesu uma kuyosiza amaprotestane ukubangene niyabo oh lokho kumboza ngoshukela ngaphandle akuguquleki basho njalo yabo kusenguye udevel omdala ofanayo ibhayibheli lathi wenza ukuba bonke bemukele uphawu webunzini labo abebengenawo amagama abo elotshwe encwadini yokuphila ewundlu ibandla limisele ngaphambili engikhuluma kulo hhayi labo abangaphandle lapho qabo omnumzane abaphuma kuwo wonke amaqembu udonse abakhe abamiselwe ngaphambili yilokho akuzelayo kuyo yonke iminyaka kodwa nango umile nango nguye lowo eshumayela izwi ephatha izwi eba ngunkulunkulukazi nembangela yaso sonke isono ibhayibheli lathi angimvumeli osifazane ukuba afundise noma abuse kepha abe sekuzithobeni njengokuba usho njalo nomthetho niyabo futhi angekwenze kodwa bamenze umbusi wezwe umphathi dolobha umbusi wakwahulumeni ngokushesha uzoba ngumongameli impela nakho lapho khona ileyo ndlela okuhamba ngayo niyabo futhi nabantu uyakwenza lokho ngoba abalikhathalele lelizwi abasoze balibona buka lawo majuda emi lapho izifundiso ezinkulu amadoda akahle futhi ujesu wathi ningabakayihle udevel kuba ke bengimlethe ecaleni njengamanje phambi kwenu la ake nje silithethe umzuzu futhi uNkulunkulu angithethelele ngokuthatha izinhlangothi ngokumelene naye kodwa umzuzu nje ukunikhombisa ukuthize ukuba ke nithi awu mina udumo kuNkulunkulu ngakhuluma ngezilimi haleluya ngiyazi mina yangi nginawo makabonga uNkulunkulu ya ehe uwemukele na kumbulani labo bantu bakwaIsrayeli iBhayibheli lathi emva kokuba esebizele abantu ngaphandle futhi wabasindisa abaphume eGibhithe wababhubhisa ngokuba abawulalelanga umlayezo yabo badla imana evela ezulwini badla imana uNkulunkulu ayinisayo emhlabeni enzela bona ukuba badle futhi bami bukhoneni besithunywa futhi bayibonile insike yomlilo futhi balizwa iphimbo likaNkulunkulu futhi balibone liqiniswa kwasekuthi-ke ngoba babefuna ukukholwa uKora kungaba khona amanye amadoda angcwele kungaba khona lokhu lokho noma okunye sifanele sibe ngcwele nathi sifanele senze konke lokhu bonke abantu ngcwele uNkulunkulu wathi zahlukanise nabo suka lapho uMose wathi wonke omele inkosi akeze nami kunjalo niyabo futhi wavele wavula umhlaba wabagwinyanya niyabo babengabantu abalungileyo nabo impela babeyibo babengabantu abakahle yebo mnumzane kodwa lokho akuzange kukwenze akusibo bonke abathi inkosi inkosi kepha yilowo wenza intando kababa wami akusuye lowo oqalayo yilowo oqedayo lokho azikho izindlela ezinqamulelayo wephucwa izimfanele kupheleni kokuncintisana azikho izindlela ezinqamulelayo ufanele nje uze ngendlela nje eyashiwo ngumbhalo uma wona uthi phendukani nibhabhathize egameni likajesu kristu liyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele ayikho indlela enqamulelayo ukuxhawulana ukujoyina ibandla noma ihlelo woza ngaleyo ndlela uma ungafi kuwe uqobo bese uzala ngomoya kankulunkulu ulahlekile yilokho kuphela azikho izindlela ezinqamulelayo wena uthi awu ngiyasonta ngiyazi lokho kuhle awu umama wami angikungabazi lokho kodwa nguwe lona engikhuluma naye niyabo ufanele uze ngaleyo ndlela ngoba zikho izindlela ezinqamulelayo wephucwa izimfanelo ekwahluleliweni uza ngendlela eyodwa kukhona indlela eyodwa kuphela nokristu uyileyo ndlela futhi ukristu uyizwi elihlala ngaphakathi kuwe eliqinisa konke akwethembise esikhathini sonyaka wakho niyabo nikutholile lokho na kulungile qaphelani manje abanye bathi laba bantu balungile impela angisho ukuthi abasibo abantu abalungile angisho ukuthi uCecilia ongcwele nabo bonke kwakungesibo abesifazane abalungileyo waye njalo nomama wami kodwa impela ngikhuleki kuye impela qhabo impela ngibone izinqwaba zabantu abalungileyo kodwa abasibo onkulunkulukazi bangabe sifazane amadoda munye kuphela umlamuleli phakathi kukankulunkulu nomuntu Pho ingani ingani umuntu iPentecostali indoda yezwe le ncwadi ejikelezayo umfowethu uDuple sisi umfowethu oligugu ayijikelezisayo mhlawumbe abanye benu banayo beka yani nayo emkhandleni wenkolo yonke yobuKristu kwasehlangothini lukaPapa futhi kwathiwa kwakungokomoya impela lokho ngokwahlukanisa kukamoya akusikho na umoya wenkosi wawulapho kungokomoya ngempela ya nakho lapho okhona ngani na ngoba kulethuba ukuhlanganisa amaprotestane nalokho ndawonye esikulwelwe iminyaka nebhayibheli lakumela futhi lasitshela ukuthi kuyofika futhi awethu omunye wabaholi bakithi abakhulu kunabo bonke ungena ngqo wathi kunjalo ilokho esikwenzayo futhi lonke ibandla lamaprotestane liya kungenela futhi kunjalo impela uma uzobuka phezulu lapho isho kanje inkosi kuqala izwi lakusho khona-ke umoya wenkosi washo ngo-1933 owasho zonke lezi ezinye izinto ngezizwe ziya empini nokuthi imishini iyoba njani nakho konke okunjengalokho wathi yilokho impela kuyokwenzeka ekupheleni futhi nakho akwehluleki neze futhi nakho siyakubona kukhuphuka kulolongeka ngiyayikhumbula intshumayelo yami ngokuthi inkolo kajezibhele esikhathini esike side sedlule na niyakhumbula u-elisha eza ehla ngomgwaqo ngalokho kusa ukubatshela na lokho ngashumayela ngalokho niyabo nokuthi ngabikezela kanjani ngaleso sikhathi ukuthi isikhathi siyofika lapho lomkhandlu wenkolo yonke yobuKristu ekugcineni uyoba uPawu lesilo ngoba uyohlangana nesilo uyakwenza onyakeni wami ngiphile ngaze ngakubona futhi nanga amaprotestane ngezigidi ayakwemukela ngani na yilokho abakufunayo babumputhekile uJesu wabatshela labo bafarisi ninazi impumputhe ezihola izimpumputhe uma impumputhe ihola impumputhe wathi aziyi kuwela emgodini zonke na futhi yilapho bewela khona ngangiyo-ke ngikukholwe kanjani ukuthi indoda ihama nami futhi iyakhuluma nami ibingake ihlale phansi futhi iphawule kanjalo niyabo kufihliwe amehlo kwabahlakaniphile nabanokuqonda futhi kwembulelwa izingane zona eziyofunda ngiyazi sukulumbe lokho kuzobiza ukuphila kwami kunjalo kuzoba njalo kodwa lapha iqiniso liyaziwa ehe
first one to die for this Holy Ghost plan with John the Baptist, but he didn't shirk. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Is that right? Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There's Peter and Paul and John the Divine. They give up their lives so the gospel could shine. What do? They mangle their blood with the prophets of old so the true word of God would honest be told. Amen. Souls under the altar were crying how long for the Lord to punish all that's done wrong, but there's going to be more. That'll give their life's blood. Yep. That's right. For this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Yes, keeps dripping with blood. Yes.
Yebo niyakwenza sukulumbe futhi ngilinde lelo hora lapho sekuphelile omunye udade usanda kuba nephupho walithumele kimi wathi ngibabonile lelo bandla lilungise indlela ngizongibulala sinyelela ngesinye isikhathi ngiphuma emotweni yami ngingena ngidutshulwe kodwa wathi khona-ke umoya wathi hhayi ngalesi sikhathi kodwa kuzoza kamuva uNkulunkulu yalo ukuthi ngixegise kunoma yini angazi lutho ngaphandle kukaJesu Kristu futhi yena ebethelwe siphila osukini olubi kabi isono osenze lokhu yebo bakhanda ngamatshe uStefano babenqume ikhanda likaJohane owesifazane wakwenza angazi ukuthi sizowanikela kanjani awethu kodwa kuyoba sukulumbe kulungile qaphelani uJohane Ngcwele, uma benifuna lo mbhalo kulokho, uJohane Ngcwele isithupha, amashumi amane nesishiyagalolunye, yilapho abadla khona imana, noJesu wathi, futhi bona bonke bafile. Uthi, awu dade wethu, wethu, ngimbonile lona owesifazane sinemoyeni, oya, ngiyababona benza lokho, ngimbonile khuluma ngezilimi, ngimbonile, ya. UJesu wathi, abaningi, baya kuza kimi ngalolo suku, bese bethi, ngenze zonke lezi zinto, yabo, badla imana ehlane, uJesu wathi, futhi bona bonke bahlukaniswe iphakade bafile lokho ngokuthi bahambe iphakade babhubha khona lapho ehlane niyawakhumbula amaHebheru sahloko sesithupha labo asebake baziswa iqiniso futhi bala ukuhamba kulo akusekho kuphenduka kubo niyabo otheke emndeleni okholwa lapho iqiniso lethulwa kumuntu kokugcina futhi bayala kulemukela ngokwencwadi yamaHebheru niyabo bayo akukho ngisho lutho ezweni oluyo-ke lubasindise sebephelile akukho kuphenduka akukho kuhlengwa akukho lutho okubasalele bahlukaniswe iphakade ibhayibheli lasho njalo ukulindela umlilo osabekayo nolaka oya kuqeda iphikankani futhi lapho iqiniso levangeli selifakazisiwe laqinisekisiswa bese-ke baphenduke basuke kulo sebephelile yilokho kuphela kubi kabi kodwa ngifanele ngikusho khumbulani izingelosi ezingabugcinanga ubukhosi bazo kodwa zasala lapho kulelo dilongo ebumnyameni lapho izwe elihamba khona namhlanje kulelo dilongo elifanayo akukho kuphenduka khumbulani iminyakeni embalwa edlule ngathi ngenkathi ngenhla ngivele eChicago kuzoba ngokuthi imelika izokwemukela kulo nyaka noma ngeke ikwamukele nhlobo niyabona ukuthi sihambe yayaphi na ya manje angazi noma umdonso wesithathu ngaba yiwona oh nkulunkulu sengathi kungaba kude nalokho ngabe ungowalokho umdonso wesithathu na kungaba yilokho na hohe kucabangeli bangane kucabangeli angethandi ukukwenza uJesu wathi lolu hlobo lokuzenzisa uma nifuna kukubhala phansi lokho uMathewu amashumi amabili nantathu nesikhombisa nginakho lapha kufunde lokho kodwa ningabona ninabafarisi abayizimpumputhe ake ninayo imizuzu nje ethi ayibe mubili ehlukile na ake sibone ake siphenye nje kulokho ngoba ngithe kufunde bekukhona okuthize lapho engifuna kukufunda ngaphambi nje manje ngizonqamula mhlawumbe ngikhiphe okunye okuthize kodwa ake nje sithole lokhu umzuzu nje uMathewu amashumi amabili nantathu umzuzu nje kulungile futhi sizoqala evesini labashumi amabili nesikhombisa lalelani nje manje nikufunde konke uma seniya ekhaya nithanda eminye nje imizuzu embalwa manje qaphelani lapha uMathewu wamashumi amabili nantathu futhi siqale evesini lamashumi amabili nesikhombisa naye kini babhali manje khumbulani lena amadoda angcwele akhuluma nayo naye kini nababhali nani bafarisi bazenzisi ngokuba nifana namaliba acakiweyo lokho abantu abafile niyabo amaliba acakiwe abonakala emahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwele amathambo afileyo nokungcola konke ukuzenzisa nemibango nengxabano ngaphakathi kubo ngaphandle ngingudokotela sibanibani kanjalo nani ngaphandle nibonakala kumuntu nilungile bukani umkhandlu wenkolo yonke yobukristu namapentekostali ehlezi lapho kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi yini ububi na yinto ethize eqinisweni oyaziyo ukuthi ilungile futhi ungeke uyenze uJesu manje qaphelani lokho yena sizukulwane sini abeka lokhu phezu kwaso manje maye kini nababhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nakha amaliba abaprofethi nihlobisa amathuna abalungileyo niyabo ho abaprofethi nithi uma sasikhona emihleni yawobaba sasingayiyi kuhlanganyela nabo egazini labaprofethi sasiye likhole izwi lenkosi ukuba sasiphile emuva lapho bhekisisani kanjalo ningofakazi nini ukuthi ningabantwana bababulala abaprofethi nani gcwalisani isilingo sawoyihlo yilokho nje okwenzekayo manje qaphelani ukuthi uthini lapha zinzalo nenzalo yamabululu niya kubalekela kanjani ukulahla kwasesihogweni na Ningakwenza kanjani na manje ukhuluma nabefundisi niyabo kunjalo amadoda angcwele ningama kanjani futhi nazi ukuthi iBhayibheli liyabikezela ukuthi liyabatshela labo bantu ukuba bangakwenzi lokho futhi ningama futhi nicacise ngenxa yambalwa amabi kakhulu amadola anukayo ngenxa yokuthandwa ngabantu okuthize nokuthize kuba akumbambathe emhlane bese kubiza ngodokotela ungatshatshela ukuthi uyabathanda labo bantu na ngiyishumayela kumathepu 14 yabo ungakwenza kanjani ungasho kanjani ukuthi uyabathanda labo bantu futhi udedele into enjengaleyo yenzeke nani yabo ninabafarisi ninazimpumpuje ninanzalo yamabululu ninanzalo yamabululu nizokubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na lapho nina ingakwenza kanjani indoda anamuhla eyaziyo ukuthi lezi zinto ziliphutha futhi ime lapho ukuba ibambe ibandla layo ukuba ikhulise ihlelo layo futhi yehluleke ukutshela abesifazane namadoda na uzolubalekela kanjani ulakalo wasesihogweni ngenkathi senzelwa wena na uzokwenza kanjani nani yabo lalelani lalelani lapha kuzoba yini na ngakho-ke ivesi lamashumi amathathu nani bekani mina ngiyothuma kini abaprofethi ngiyo enkathini ezayo nampo abafarisi benu bebuya futhi niyabo uhlakaniphileyo babhali abanye kubo niyakubabulala nibabethele abanye niyakubashaya emasinagogeni enu nibazingele imizi ngemizi wabikezela ukuthi wayezothumela labo baprofethi benezwi lenkosi futhi babezokwenze njani na yinto efanayo neyenziwa hoyise ngoba yilokho eniyikho niyabo imimoya ayifi abantu ongenwe yiyo uyafa kodwa imimoya ayifi wathi ningabantwana ninguye futhi nje qaphelani ukuthi lezi zinto zinjani ukuthi uPawulu ongcwele wama kanjani lapho niyakholwa ukuthi wayengumprofethi na futhi wabalahla abesifazane ukuba baphungule izinwele zabo walahla izinhlangano zabo wamemezela ukuthi wonke umuntu owayengabhaphathiziwe egameni likaJesu Kristu ufanele eze uphinde ubhaphathize futhi kunjalo futhi namhlanje bayaxekisa bese bethi ukukunonga ngoshukela abazi imihluko nokho kubi uma ihora seliphelile ngingahle ngisho lokhu niyabo babephuphuthekile bamiselwa ngaphambili ukuba yizimpumputhe nkulunkulu yiba nesihawu abakwazanga ukukubona ujesu wathi nibuphuthekile ninazi impumputhe ezingababhali nabafarisi ninabazenzisi lapho nifunde izwi elifanayo bonke olifundile futhi lapha niyeza ningilahle futhi ngilokho impela izwi elathi kuyoba yikho kulolu suku ngangizoba yisithunyasa lolu suku ngikumesiya wathi ngamazwi amaningi kakhulu ngikumesiya ngabe ngehlukile kukufakazela na uma ngingakwenzanga okwalotshwa ngami khona-ke ngilahleni futhi nina abafarisi abezimpumputhe nihola abantu benu bayongena ngqo entweni enjengaleyo futhi nithumele zonke isigejane wathi awu impumputhe ihola impumputhe wathi ninjalo yathi o uma sasiphile emuva esikhathini sikapawulu ongcwele ya ngangiyohambisane nopawulu ongcwele ninabazenzisi niyabo anihambisani ngani nemfundiso yakhe pho naniyokwenza into efanayo ngaleyo nkathi neliyenze manje ngokuba ningabantwana boyihlo
Your organizational fathers, Pharisees, Sadducees, and self-righteous.
Oyihlo benhlangano wabafarisi abasadusi nozikhukhumezayo yilokho yilokho-ke ngize nitshela nanasehoreni esiphila kulo angazi noma lona kungaba ngumdonsi wesithathu na umzuzu nje manje niyabo ujesu wathi lolu hlobo lwemukela ukulahlwa okukhulu niyabo akukubi na njengommelikano omkhulu ngesinye isikhathi ngenkathi isitsha sase sizothatha lelizwe kukhona indoda ngehora laphakathi lobusuku yagxuma yahlale yashili futhi yagibela yehla ngomgwaqo idazuluka isitsha siyeza kwakungupaul revere ngikummelikano nami futhi ngigibele leli hora laphakathi nobusuku ngingasho ukuthi isitsha siyeza kodwa silapha asizi sesivele silapha sesinqobile ngiyesaba sekuphelile kunqoba leli hora laphakathi nobusuku Kumbulani Tucson, izingelosi ezisikhombisa lokho umlayezo oyikho ukuqedwa kwemfihlakalo kaNkulunkulu masinya emva kwalokho ngehla ngondi nonke neza ngezindaba aqaphelana umfowethu Fred unazo izithombe zakho nomfowethu Tom nami nginazo izithombe amabhayisikobho konke sizoyikhombisa lapha ngelikilanga futhi silikhombise nje ukuthi kwakukuphi nonke niyayazi indaba ethisani iziqonge ezintathu wathi nanko owakho wokuqala wesibili wesithathu futhi uFoti Fred unesithombe sicamile sawo ngenkathi yena nodadewethu Martha bedlula amafu ayekhuphuke evele emsokameni womhlabathi futhi wabafihla bonke futhi nje kukhombisa imidonso emithathu owodwa lapha nowodwa lapho niyabo isikhombisa bekuzisana ukuqala isithathu kungukuphelela kungaleyo nkathi lapho inkonzo yaphuma khona umdodo wesibili kwakungukwahlukaniswa kwemimoya iziprofetho ukuqala kwakungukupulukiswa kwabagulayo wesibili kwakuyiziprofetho esaphumayo futhi sazi imfihlo yemicabango ngenkathi izwi igqobolwalo labonakaliswa okungukuthi lowo ngumusa Kodwa kumlani sikhombisa singukuqeda kungahle lona kube ngumdonso wokuqeda sekwedlule na kungahle kube njalo na kucabangeni manje cabangani nje nikuphi na niyabo isikhombisa njalo singukuqeda imidonso emithathu inkonzo kaJesu yayihlanganise imidonso emithathu belikwazi lokho na qaphelani futhi ube qotho uma wake waba njalo empilweni yakho manje okumzuzu imizuzu embalwa Umntonto wakhe wokuqala wawungukuphulukisa abagulayo waba ngumuntu ethandwa ngabantu kakhulu wonke umuntu wayemkholwa kwakubukeka kanjalo ngabe kunjalo na ngenkathi ephuma ephulukisa abagulayo bonke abantu babemfuna ebandleni labo kodwa ngelinye ilanga waphenduka waseqala kuprofetha ngokuba wayeyizwi futhi wayengumprofethi akhuluma ngayo Mose futhi ngenkathi ehamba yobatshela futhi abatshela ukuthi babephila kanjani lezinto ababezenza uba ngokungathandwa nhlobo ngabantu lowo kwakungumdonso wakhe wesibili Angazi noma sekubuye kwafanekisa ngqo futhi na cabangani umzuzu nje kungaba yiwo na owokuqala ukuphulukisa wonke umuntu owesibili oh kwakungaba yiJesus only kwakungaba nguBelzebube kwakungaba leyo yinto efanayo abayenza lapho siyabo imimoya efanayo iphila uhlobo wenu lufanayo labantu abantu abalahliwe abangasoze basindiswe ngoba balahla ngaphambili bona njengoJuda Iskariote owazalwa eindodana yokulahlwa wena uthi uJuda impela kubulani wayekholwa impela kodwa akakwazanga kuhamba indlela yonke nomlayezo wayengathatha ingcenye yawo kodwa owawo osele akakwazanga ukubekezelela bangathatha kuphulukisa nezinto ezinjalo kodwa lapho sekufika kuNkulunkulu ekhuluma kube khona izingwejeje khona ke lokho kujule kakhulu kubo akukwazi lowo kwakunguJuda umoya wakhe ungahlala ngqo uze uyofinyelela kuleyo ndawana akakwazi ukuyihamba emva kwalokho niyabo babengamthatha kahle uMose ngenkathi evula ulwandle lobomvu lokunye lokunye kanjalo kodwa uma sekufika phansi ekutshelweni babengenjalo bonke babengezi ukukwenza lokhu noma lo noma ugunye uzenze uNkulunkulu phezu kwethu yabo abakwazanga ukuhamba lokho uKora nabo ngakho babefanele babe nenhlangano ngakho uNkulunkulu wavele wabagwinya nya inkonzo kaJesu ngekathi ephulukisa abagulayo wayemangalisa lo mprofethi osemncane waseGalile ngani wenza izimpumputhe zibone useke wavusa ngisho labafileyo sinezihlakala ezintathu zakho wabavusa ngempela abafileyo kodwa ngelinye ilanga waphenduka wathi nina nzalo yamabululu ihlanza ingaphakathi lesitsha nibonakala ningcwele kepha ingaphakathi lenu anilutho kepha isikejane sezinyoka ngenkathi leso ziprofethi siphuma silahla leyo nhlangano khona ke kwaguquka bamphendukela kunjalo futhi ekugcineni ngokumenqaba bambethela Kodwa ungeke uyibulale inkonzo ihlala njalo ungasilalise sithunya kodwa ungeke ulalise umlayezo ehe kunjalo yena wahlala njalo futhi qaphelani ngekathi umdonso wesithathu wenkonzo yakhe ufika ukuqala kwakungukuphulukiswa kwabagulayo owesibili wawungukusola izinhlangano nokuprofetha ababekwenzile ababeyikho nokuthi kwakuzani ukuthi kuyini ukuthi kuyini obuzokuza nokuthi kwakuyini ukuthi kuyini nokuthi kuzozani lokho wakwenzile ngabe kunjalo na kodwa umthunzi wakhe wesithathu ongengathi eshumayela kwabalahlekileyo ababengena kuphinde basindiswe babesezantsi lapho lawo amakhulu amehlo apendiwe lalikhona washumayela emiphefumulweni esesiyokweni engazange wemukele umusa kodwa yehlukaniswa iphakade ebukhoneni bukankulunkulu kodwa nokho yayifanele kuqonde ayeyikho ngoba unkulunkulu wamenza lapho angazi noma intshumayelo yakhe ayikhweli yini iphume ngendlela efanayo ezinsukwini zokugcina njengoba kwakunjalo na njengalokhu ubaba engithumile mina nami ngiyanithuma imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza balahlwa babengasoze basindiswe babenqabe umusa lowo kwakungumdonso wakhe wesithathu manje ukhona umbuzo na umdonso wakhe wokuqala waphulukisa abagulayo ngabe kunjalo na inkonzo yakhe yesibili wayeprofetha inkonzo yakhe yesithathu kwakungukushumayela kwabalahlekile iphakade izintaba ezintathu nokunye nokunye abalahliwe iphakade inkonzo kaNowa zonke izinkonzo zenze okufanayo uNowa washumayela kunjalo impela wahamba wangena emkhunjini futhi ngenkathi engena emkhunjini kwakukhona izinsuku eziyisikhombisa okungenzekanga lutho ngazo ubufakazi bakhe bashumayela kwabalahliwe iSodoma neGomora uJesu wabhekisela kukho kokubili njengokufika ngaphambi kokufika kwendodana yomuntu kuyakuba njalo emihleni kaNowa kuyakuba njalo njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma wabhekisela kuNowa uNowa nemithunzi emithathu futhi owesithathu wakhe wawukwabalahlekileyo emva kokuba umnyango wase uvaliwe ngokuba uNkulunkulu wawudedela uhlale lapho lapho okwakungekho muntu owayengangene noma aphume babengaphakathi ngokuba njengasentabeni yesikhombisa intaba ephakeme kunazo zonke yilapho ahlalisa khona umkhumbi intaba niyabo kunjalo na ngemihla yasesodoma umdonso wokuqala kwakungulotho olungileyo nebhayibheli lathi izono zasesodoma zawuzisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngendlela labo besifazane ababeziphatha futhi benze ngayo niyakhumbula njengoba kwakunjalo nasemihleni kaNowa babenzani na bedla bephuza benda bendisa abesifazane niyabo abesifazane kwakuyini emihleni yasesodoma na abesifazane nemlayezo wokuqala kwakungulothi bamenze ihlekisa nosulu baseke bethumele ezinye izithunywa ezimbili zazo futhi zehla lowo kwakungumdonso wakhe wesibili kulothi kuyiSodoma kodwa bukani lowo owahamba ekugcineni kunomningi umusa nomusa kwase kubuyo yonke indawo ngaleso sikhathi kuphele konke ngaleso sikhathi lezo sithunywa sesithathu esehlela lapho umdonso wesithathu sasiyini na sasinenhloboni yenkonzo na sahlala nabakhethiweyo futhi sabatshela ukuthi kwakwenzekani emva kwaso kunjalo na kodwa ngenkathi sesingena ebhabhiloni noma esodoma sasifuna ukuthola ngisho no-abrahama ekhala uma ngingafumani abalungileyo abangamashumi amahlanu na kwehle njalo kufike kwabalungileyo abayishumi na unkulunkulu wathi yebo fumana abalungileyo abayishumi ake ngikutshele okuthize dadewethu umzuzu nje ungahle ube yimfashini endala kodwa wena unokuthile labo nobuhle bezocantshi angenakho wena unokuthile yena angeke neze abe nakho kunjalo ungahle ube yimfashini endala ngokugqoka kwakho ugqoke kahle okweninikazi bangahle bathi awumbheke lo mgenqiki omdala ongcwele ungakhathazeki yena unokuthile lokho lowona buhle omdadlana wezocansi onezwe lonke limbukayo phandle lapho angenakho akasoze aba nakho ulahlekile ingwini phakade ulahliwe niyabo akakaze wena unesimilo wena unobumsulwa yena kanalutho yena unesicupho esicupha imiphefumulo elahlekile ingene esogweni impumputhe ihamba ingene kuso manje wena nokuthile niyazi kahle ungabibikho ngisho nasencwadini yebandla kodwa kungahle kube yimpilo yakho elungileyo ebambe ulaka lukankulunkulu ezweni namhlanje izwe elingeke likukholwe wena wesifazane obizwe ngomgingqi ongcwele wena ndoda encane engazi lutho neze kodwa ukhala kunkulunkulu imini nobusuku ngenxa yezono zezwe ungahle ube nguwe obambe ulaka uma ngingafumane ishumi ngizoliyeka uma ngingafumane ishumi njengoba kwakunjalo nasemihleni yasesodoma kuyakuba njalo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na Kunge siko uma ngingafumana ama Methodist ayishumi, uma ngingafumana ama Baptist ayishumi, uma ngingafumana ama Pentecostal ayishumi, uma ngingafumana abagijimi abayishumi, uma ngingafumana osikele abayishumi, uma ngingafumana abefundisi abayishumi. Kodwa uma ngingafumana abalungileyo abayishumi, munye olungileyo lowo ngoKristu, uKristu ehlala koyedwa labo abayishumi niyabo ngizoliyeka. Kodwa leso sithunyazo kugcina sashumayela kwabalahliweyo. Wena uthi siyahlala lapho, umbhalo awusho ukuthi kwenzekani, kodwa umlilo wehla ngokuso kulandelayo kunjalo. Emva kokuba sesenze lezo zibonakaliso masinya, emva kokuba sesenze inkonzo yaso yesiprofetho, uhlekeleni uSara na? Wathi angizange. Sathi yebo, kwenzile. Yabo, manje masinga emva kwalokho sangena eBhayibheloni, noma sahamba sayongena eSodoma, sizange sibafumane. Ngakho umlilo wehla, safumana uLoti namadodakazi akhe amabili. Sathi phumani lapha njengamanje. Yabo, waphuma sehlela lapho kubulani. Sasisendleleni yaso sibheke ezansi, sathumela izithunywa phambi kwaso, kodwa sazehlela qobo lwaso kunjalo ukuthola ukuthi ngabe yonke lento yayinjalo, futhi salifumane liceleni na abesifazane ababuso bupendiwe umlayezo wabalahliweyo. Benzani na? Bawuhleka. Benzani namhlanje na? Into efanayo. Ngingowe Assemblies, ngingowe Oneness, ngiyengiyengisinile emoyeni. Utumeka uNkulunkulu ngikhuluma nge kulungile, qhubeka ngizozigunda izinwele zami. Uma ngifuna ngizokwenza lokhu, ngizovela nje ngisho lokhu. Angidingi kubhaphathizwa egameni likaJesu. Angikhathali ukuthi kwathiwani uPawulu ungomdala ozonda owesifazane empeleni. Lokho yi kulungile, qhubeka. Ngolunye lwalezi zinsuku, uma ungakaze vele uzokwenza lowo muxa, awusophinde ube nokufisa ukwenza okulungile. Nizile ukuthi ngitheni na? Utaba mfowethu, dadewethu, niyakuqonda okushiwo na? Nizoweqa lowo muxa, futhi anisoze nafune ukukwenza. Niyolokhu nisalizwa ivangeli impela, kodwa nisoze nalimukela. Ningeke nalamukela. Kodwa ivangeli liyoshunyayelwa kwabalahliweyo, labo abalahlekile iphakade. Bangeke basasindiswa nhlobo. Senivele nikuleyo ndawana, futhi anikwazi. Nicabanga ukuthi nihlala enjabulweni, futhi nifile nisaphila. Oh, lalelani. Bonke labo abanqabe umlayezo wehora phambi kokulahlwa ivangeli lashunyayelwa kwabalahliweyo kuqala, ngaphambi kokuba bahambe ngaphandle komusa. Into wawavala kwakungubufakazi. UNkulunkulu wavala umnyango emva kwalo mdonso wesithathu wakhe. Emva komdonso wesithathu weSodoma, iminyango wavalwa, kwakungasekho musa. Abalishumi abatholakalanga, nabalahlekile baba nevangeli abashunyayezwa lona, ababengeke besasindiswa, ngoba nje bekuyi leyo ndlela kuyo yonke iminyaka yenqaba umlayezo phambi kokwahlulelwa. Ngabe bakwenzile futhi na? Ngabe lokho kubonakala ensikeni yomlilo ezansi lapha emfuleni na? Ngabe lokho kubonakala kuhambisana emlayezweni wokunquma abesifazane, nokuphosa izindawo lapho okufanele kube khona, nokusola labo befundisi othatha indawo nehlelo esikhundleni sokuhlala ezweni na? Lapho uNkulunkulu okuqinisekisisile ukuthi nguye, futhi hayi into ezihluphekelayo engazi lutho engafundile njengomuntu. NguNkulunkulu. Futhi ngabe manje sesifike endawaneni lapho umdonso wesithathu uzobuyela futhi uye kwabalahlekileyo iphakade na? Ngabe lokho kwakuyilowo mbono owanikwe mina ngisengumfanyanyana ngaphandle ngaliyena, futhi ngihambe ngaye entshonalanga, futhi naso isiphambano segolide sevangeli sikhanyisa phansi, simemezele isibonakaliso esivela ezulwini ncamashi nje. Khumbulani isiphambano sasibonakala ngasikhathi sinye nxa zonke njenge sivivane, futhi sakhiwe. Niyabo, kungenzeka ukuthi kuyingxenye yenhloko lapho siphele khona, futhi saqala kusukela lapha, futhi senyukela ebunhlokweni na? Njenge sivivane sikhuphuka sidabula kuluther Wesley Pentecoste, bese ke kuba ngokusibekela kwetshe. Kungahle kube yilokho na? Uma kuyilokho ke sikuphi na khona lokhu? Kungahle ngethemba ukuthi akusikho, kodwa kufanele kube khona, kuzoba khona. Khumbulani nje lezo zinkonzo ifanele zihlala njalo zihlangana kwesisila sejuba ngokufanayo nje, nenge ifanele ifike, futhi uNkulunkulu akaguquki. Cabanga ngakho. With your Luma unembeza wako ngamazinyo kamoya, bese uthole ukuthi sikuphi, ukuba ke kuyikho, futhi ngiseyi, leyo ndlela niyiyo na? Khona ke seninga vele nje nihambe seniphelile labo ongaphandle emva kokuba incwadi yase ithathwe yiwundlu uPaul wesithupha luyembulwa nazo zonke izimpawu sekwedlule kungaba njalo ngethemba ukuthi akunjalo kungaba njalo kulungile manje ngabe ingakho lo mdonso sithathu ubulibele isikhathi eside kangaka na ngiyaqaphela umdonso wokuqala nomdonso wesibili wasuka komunye waya komunye ngabikezela ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala kuqala ngokokuqala futhi ngathi kuyofika isikhathi kuyoze kwazi ngisho nezimfihlo zenhliziyo ngiyakhumbula na bangake na ngane nonke niyakukhumbula lokho emihlanganweni yami ngapho futhi ngobunye bosuku ngavele ngahamba ngangena eRegina phezulu lapho futhi ngahamba ngaqhubeka emsamo nomfowethu Baxter lapho izinkulungwane eziningane zabantu nendoda yahamba yenyukela emsamo futhi kwakulapho futhi kusukela kulokho bekuyilokhu kufana kodwa sekube iminyaka selokhu ngiphumile ensimini emine cishe iminyaka emihlanu selokhu ngiphumile kuyini na yini eyenze lokhu na ngabe lokho kube ngakho yini ukuthi kwakunjengasekuqaleni kuGenesisi ukubekezela kukaNkulunkulu kumbulani ngenkathi enza yizwe usuku lwesikhombisa akenzanga lutho waphumule niyabo uNkulunkulu wayenokubekezela kulowo nyaka wesithupha engathandi ukuba kubhubhe namunye kepha ukuba bonke beze baphenduke uNkulunkulu wayenokubekezela kuphinde futhi kuGenesisi ishumi nanhlanu ishumi lesithupha uma ufuna ukubhala phansi ishumi lesithupha ishumi nanhlanu watshela u-Abrahama ngaphesheya kulelozwe lama-Amori ububi bawo babengabezizwe manje angikwazi ukuningenisa lapho njengamanje ngoba ububi bama-Amori abezizwe akukagcwali kodwa ngizobehlulela ngiyofika kuleso sizukulwane sesine futhi khona ngiyosehlulela leso sizwe ngentonga yensimbi ngabe kunjalo na ngabe sekube yisikhathi eside kakhulu ukuthi ukubekezela kukaNkulunkulu inkonzo njalo ngetshe ipuo nakho konke okunye sekufunisise izwe lonke ukubona ukuthi usekhona yini omunye na kodwa mhlawumbe lowo wokugcina ungena khona amaduze nje ngabe bekungububi osebu nesikhathi eside na uma uJesu esenguye okungukuthi usenguye amaHebheru 13:8 umlayezo wakhe ufanele ufane sengilungiselele kuvala ukwenza kwakhe kufanele kufane uma umdonso wokuqala nowesibili ungenambuzo ukhona yini umbuzo engqondweni yenu ngomdonso wokuqala nowesibili na ngabe wafezeka njengoba asho na pho niwubuzelane wesithathu na niyabo ningawubuzelane na okuqala umbili wakhonjwa ngumbhalo ngifakazisile kini kulokhu kuza ukuthi owesithathu ukhonjwa ngumbhalo futhi bukani phezu kwezwe nibuke ukuthi likuphi bukani ukuthi balenqabe kanjani iqiniso nokuthi likhonjwe kanjani ngokufanelekile ingxenye yesiprofetho manje sikuphi na oh uNkulunkulu yiba nesihawu lokho kwenza inhliziyo yami iyophele ngaphakathi kuthiwani ngakho na sikuphi na kubulani lezi ziqongo ezisikhombisa phezulu lapho zingakutshela kungukuthi asikho singe siqongo ngaleya kwaleso sisemahlukanweni wezwekazi sihamba singene ngqo okwadule ukusuka lapho kuqhubeke kungena iphakade iziqongo ezisikhombisa khona ngqo emahlukanweni wezwekazi lokho kukhona ngqo phakathi kokulungile nokungalungile futhi ekupheleni kwalokho umdonso wesithathu wawungumdonso wokugcina ngokulandelana ngabe kunjalo na niyabo kulungile unowa wahamba wangena kwasekuthi emva kwezinsuku ezisikhombisa akwenzekanga lutho niyabo ezinsukwini ezisikhombisa ukwahlulela kuyafika uma kuphela lalelani manje sengivala uma kuphela esikhathini sikanowa babeyosazi leso sibonakaliso uma nje kuphela babazile manje sengizovala uma nje kuphela babesazile leso sibonakaliso izwe langa lolo suku ukuthi uNkulunkulu ufakazisile lapha ngokufundwa kombhalo esikhashaneni sadlule wababhubhisa labo bantu hayi ngaphandle komusa. Umusa wathunyelwa kubo ngomprofethi, abawukholwanga. UNkulunkulu unomusa kodwa wathumela umusa kodwa abawemukelanga. Uhlala njalo ethumela umusa kuqala. Ukuba ke babesazile lezo sibonakaliso ukuthi sasiyisibonakaliso sesikhathi sokuphela na. Futhi lapho sebebonile khona manjalo insindiso yadedeleka, akukho muntu niyabo nje into yokuqala niyazi umnyango wavalwa. Uma be kwakukhona umuntu yedwa kuphela wayazi leso sibonakaliso, lowo kwakungunowe neqembu lakhe, kwaba nguye kuphela wayazi ikathi lowo mnyango uvalwa ngci. Unowa wakwazi, unowa wazi ukuthi lokho kwakungukuphela. Wakwazi kunjalo uma nje kuphela benisazi sibonakaliso. Oh, uma kuphela nje babesazile leso sibonakaliso ngenkathi bebone lona ngena lapho ekade ephezulu lapho no-Abrahama. Uma nje kuphela bebazile ukuthi lowo Billy Graham wesimanje wangalolo suku wehlela lapho yena no-Aura Roberts futhi bashumayele lowo mlayezo kulabo bantu abaphuphuthekile. Uma nje kuphela bebazi lawo ma-Methodist amadala alungileyo nama-Baptist emuva ngaleya kwakukade kunesibonakaliso kubonke sangalolo soko uloti ngenkathi izono ziwuzwise ubuhlungu wona kanye umphefumulo wabo. Kodwa ke ama-Methodist nama-Baptist aguqukela kuphi na njengoba kwenza uloti? Into efanayo kodwa olungileyo ophuma lapho waphuma impela. Ukuba ke kwakungenkathi uBilly Graham ehlela ezansi na enyukela isinqumo behlafuna ushungama betushuzana futhi behleka izinwele eziphunguliwe ubuso kupendiwe futhi bengancinze ngisho nakancane ngakho. Babuye ngosuku olulandelayo noBilly wathi nginezinkulungwane ezingamashumi amathathu ngibuye onyakeni futhi angisenawo ngisho amashumi amathathu. Ngenze isinqumo ngeke ngiye ezogweni, ngiye ezulwini, niyabo begxambuza ngqo esonweni. Uma nje kuphela bebe bese kuthi-ke ivangeli lishunyayelwa ngamandla nezibonakaliso nezimanga nensika yomlilo iphezu kwakho. Nakho konke kuqhubeka ncamashi nje futhi kubikezelwe kwenekwa obala. Uma babe bathi iziketshane sabaginqi kabangcwele kungukufunda ingqondo uhlobo oluthile lomoya womthakathi udevele kuyilokho kuphela ningakukholwa. Akukho enhlanganweni yethu asihlanganise lutho nalokho. Uma nje kuphela babesazile isibonakaliso, uma nje kuphela bazi. UJesu washo wathi uma nje kuphela bewulwazile usuku lwakho Jerusalema, uma nje ubuqondile. Kodwa wathi manje usushiwa wedwa, niyabo. Uma nje kuphela ubuwazi, oh Jerusalema, Jerusalema, bengifisa kangakanani ukukufukamela njengesikhukhukazi emazinyaneni aso ezahlulelweni okuzofika nje. Kodwa awulwazanga usuku lwakho. Wena owakhanda abaprofethi ngamatshe wabulala olungileyo. Uma nje kuphela ubulwazile usuku lwakho, uma nje kuphela ubuwazi futhi ubukahle embhalweni wakho futhi wazi ukuthi kufika kwami bekuyisibonakaliso sokuphela kwakho. Manje uphuphuthekile, manje usoliwe, isikhathi sakho sesedlule futhi kwabanjalo kunjalo. Uma nje kuphela ubusazile isikhathi. Bukani ngenkathi Jesu yenza leso simemezelo, izwe laqhubekela phambili, niyabo, izwe laqhubekela phambili ngokwetshelekile. Ngani na? Ngoba balazanga ihora labo. Izwe lavele laqhubekela ngophambili ngenkathi uNowa engena emkhunjini. Izwe laqhubeka ngo abahlekusulu ngalolo suku babesalokhu benawo amadili ocansi, basadla, baphuze, bakana, benze izinto abazenzayo namhlanje impela nje ngokuvamile. Lo mgingqi omngcwele obudala uvala umnyango manje seneke nayizo into enjalo na niyazi ukuthi uthini na sonke sizomiziswa umpeto akuphi amanzi na? Abahle kusulu ezinsukwini zikaNowa kuyoba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Kulungile, uNowa wayesazi isibonakaliso, into efanayo ezinsukwini zikaLoti, into efanayo ezinsukwini zikaJesu. Kunjalo nanamuhla bahleka usulu isikhathi sabo sokugcina. Kuyafana esodoma, bazake bazi ngenkathi leso sithunyaza simi lapho umlayezo ovela kuNkulunkulu kuphela. Bazihleka futhi bazama ukuziphambukisela ezenzweni zabo uqobo. Ngabe kunjalo na? Ngena uzijoyine, yiba ngomunye wethu. Ngabe kunjalo na? Ngena uzijoyine, yiba ngomunye wethu. Uzoba ngomunye wabafana, wozo sijoyine. yabo abazange basazi sibonakaliso sabo babengazi ukuthi kekathi lowo mlayezo wawuqhubeka ukuthi sona impela abakwazanga kusibona ukuthi umlilo nolaka lokwahlulelwa njengoba unkulunkulu umlilo olanguka isibabule wawokheleke ezibhakabhakeni abakwazanga kusibona izithunywa zazingakwazi uloti wayesazi naye wayazi ukuthi sasilapho impela kufana njengoba kunjalo namhlanje into efanayo nje ulakali yokheleka amabhomu amathomu ayalenga yonke into esekupheleni kuyafana manje bukani bantu lalelani benazi wena uthi mfoti Branham uthini ngakho konke na niyazi abantu bangalokhu beqhubeka beshumayela evangeli njengoba babehlala benza lokhu abakubiza ngevangeli kungabe sekwedlule benze ezinsukwini zikanowa benze ezinsukwini zikalodi benze ezinsukwini zikajesu kunjalo na ngisho namajuda emva kokuba ujesu esewatshelile ukuthi ulaka akusekho lutho ngani seniphelile akusekho lutho seniphelile wo wathi lowo mgingqi womngcwele wavela kusiphi isikole na wavelaphi lowo na khumbulani wayeseulungele ngaleso sikhathi umdonso wakhe wesithathu ehe kunjalo wathi bengifisa kangakanani ukunifukamela uloti wenza ubizo lwakhe lokugcina noma ngiqonde ukuthi kwenziwe ingelosi sithiunga noma kwakungubani unkulunkulu umelwe kulolu suku unkulunkulu umelwe enyameni yomuntu wenza isibonakaliso sokugcina wenza umsebenzi wokugcina kwase kuphelileke ngaleso sikhathi unowa washumayela intshumayelo yakhe yokugcina umnyango wavalwa emva kwakhe kwaba yilokho kuphela bakuhleka futhi bahlekisa ngakho cabanga abantu bangahamba baqhubeke nokushumayela umkhandlu wenkolo yonke yobukristu ungazihlanganisa nebandla likatolika njengoba nje bethembisa kukwenza zonke izinhlangano zingeza kodwa uPaul esilo seluvele lukhona baye luthatha phakathi kulogo niyabo futhi bathi oh haleluya kabonge unkulunkulu bekukhona abaningi abasindisiwe izolo busuku bakwenzile na basinemoyeni bakhuluma ngezilimi lokho akuthi shu niyabo o bathobile futhi bamnene futhi bazibeke phansi yabo unumzane banesithelo sikamoya leso akusiso esibonakaliso nakancane ake ngininike isithelo sikamoya phakathi kukajesu nabafundi libone ukuthi uyena muphi owayenezithelo sikamoya ukuba-ke bengimile njengoba ngiqale ukusho esikhatshaneni esedlule ngokumelana nokristu manje umzuzwana na unkulunkulu angithethelele ngisho nokukusho niyabo kodwa nje ukunikhombisa ukuthize uma-ke ngifika kuwe bese ngithi anisho ninabandla ubani umngane wenu na ubani okhombisa isithelo sikamoya na umpristi wenu omdala nomuza ubani ofika kini esibhedlela lapho nigula na umpristi wenu omdala omnene kunjalo ubani lo ohlala njalo eneboleka imali lapho nisengxakini ngayo nisendaweni eqinekile na nina malunga ebandla lakhe aliyini kumpristi wenu omdala nomuza bese eneboleka imali nani yabo ubani lo ohlala njalo ethanda futhi enomusa futhi ekhombisa isithelo sikamoya na umpristi wenu omdala nomusa ubani lo wafundisisa iminyaka neminyaka emasinagogeni ezansi lapha lapho ukhokho kakhokho 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 kamkhulu evela khona kwehle njalo na ubani lo owafundisisa futhi wathola wasebenza kanzima futhi wathola iziqu zobudokotela nama-PhD nama-LLD ukwazi leli zwi futhi amelapha futhi alithule kini njalo ke seleku ebandleni lakhe na umpristi wenu omdala nomusa ubani leli mbuke elithiwa ujesu wavela kusiphi isikole na uphuma kusiphi isikole na liphi ikadi lakhe lokuhlanganyela na ungwayiphi inhlangano na wezenjani lapho nonke ninempikiswano yomndeni na ubani ofika kini na umpristi wenu omdala nomusa ukuzama uku futhi ninempikiswano ngokuphambana nalo makhelwane ngapha nompristi wenu omdala nomusa uyafika futhi anilungisele wathi nonke ningabantwana bakankulunkulu anifanele nenze lokho yilokho a wenzani lo jesu senazaretha na uyayisa imbula le nto wenzani na ubhaxabula inhlangano yenu wenzani na wabiza umpristi wenu ngomholi oyimpumputhe ohola impumputhe wambiza ngenyokotshanini wathatha umhlatshelo unkulunkulu ewugcibayo futhi wakhahlela amatafula nakumbuqela futhi waphonsa imali phandle futhi wababheka ngentukuthelo senake nambona umpristi wenu ebukeka kanjalo na manje siphi isithelo sikamoya na Ehe. Hayi ngokukhuluma ngezilimi, hayi ngokusina emoyeni, hayi ngokujoyina ibandla, hayi ngezitshelo zikamoya, iChristian science ngagqiba noma ubani wenu kulokho, niyabo, futhi iphike ngisho ukuthi uJesu wayengonobuNkulunkulu. Hayi lokho. Kodwa yizi liphila, nakho la ukukhona, uma nje kuphela babebukile, wayengumesiya, wayeyizi liphilayo elibonakalisiwe. Nomuntu nomoya kaNkulunkulu kuye noma owesifazane uphila lelozwi uphila kubongo lokho ngokushaya kwenhliziyo abamiselwe ngaphambili ngokuba izwi lenkosi liza kubo futhi bayizwi kubantu. Izincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngabantu bonke, ngabe kunjalo na, kungahle ukuba umdonso wesithathu usukhona na? Bantu bamatheyipu, lowo nguwe olalele le theyipu, ngifisa sengathi ubungabuka leli bandla ngalesi sikhathi, ehe, ngethemba ukuthi nizwa ngokufanayo. Uma ke kuyiwona, bukani imibhalo enqwatshelwe phakathi lapha, kungaba yiwona, ngabe umdonso wesithathu ungukushumayela kwabalahlwe inguna phakade, lowo nqabe umlayezo wensindiso na? Awu, wena uthi ibandla liyahamba, ya, azokwenza, azoqhubeka ngokufanayo nje. Kodwa kumbulani, ngaso sonke lesi sikhathi, uNowa wayesemkhunjini, umlobokazi ubekwe uphawu phakathi kanye noKristu, ilunga lokugcina selihlengiwe. Uphawu lesithupha seluzivezile, uphawu lesikhombisa lumbuyisele emhlabeni, iwundlo liyafika laselithatha incwadi esandleni sakhe sokunene, laselihlala phansi, laselibiza okungokwalo elalikuhlengile. Ngabe kunjalo na? Bekuhlala njalo kuyilowo mdonso wesithathu. Okuthathu kungukuphelela, inkonzo ifika ekupheleleni kwayo lapho iveza uKristu futhi ngokwemvelo phakathi kwezidalwa ezingabantu njengoba kwabikezelwa, njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaLoti. Ucabanga abantu bebengaqhubeka ngqo beshumayela, becabanga ukuthi bayasindiswa, bekholwa ukuthi benza ngokuyikho, bekholwa ukuthi izinhlangano zabo ziyakhula impela, futhi kungekho ngisho nomkhwazana wethemba. Futhi uma lowo mbono wawuyilokho, futhi kube lukhuni ngokumelene nabesifazane sesifike kulelo hora. Umnyango uvaliwe, kuphelile, vele incwadi isisesandleni sakhe, cabanga ngakho. Ake ngilitshele lokhu nje ngaphambi kokuvala manje, ngiyavala, kwashiwo mayelana ne-island ibhekene namanzi. Ngokukhona uthunge olukhulu lamatshe ahamba phansi ngokugudla icala losebe naphezu kwaleli gquma elikhulu, futhi kwakukhona indoda ihamba igudla lapho ngelinye ilanga nje ngesikhathi sokungena kokuhlehla nokubuya kwamanzi. Futhi kwakukhona indoda edimileyo eyayihlala egqumeni eyayikwazi lokhu kuhlehla nokubuya kwamanzi. Yayisazi isikhathi sosuku ukuthi kuhlehla nokubuya kwamanzi kwakufanele kufike ngaso, yayazi ukuthi isikhathi sini ukuhlehla nokubuya kwamanzi okungena ngaso. Lo mfoka zangabe nandaba ukuthi esikhathi sini wayengomunye walabo sazi konke, wayenombono ongowakhe, wayeyindoda yezokusubatha ehlakaniphile, umfokhaliphile, kodwa nje wayengasazi nje isikhathi sokuhlehla nokubuya kwamanzi. Akazange alazizwe, akazange asazi isikhathi lapho isibonakaliso sasiqinisile khona ngenkathi inyanga yayisifulathele umhlaba. Futhi lapho uNkulunkulu eke aqathaze umoya wakhe usuke emhlabeni, mfowethu wethu, usuphelile, sekuphele konke. Leyo nyanga iyoke inyakazi kuduke endaweni yayo, amanzi abeyomboza umhlaba njengoba kwakunjalo ngenkathi uNkulunkulu ekuqala kuGenesis wokuqala. Kodwa inyanga ihlala lapho, futhi ngenkathi lapho ngisho isiphendula ikhanda layo, ukuhlehla nokubuya kwamanzi kuqala kungena kugijima. Leli kete lihlakaniphile lalihlala lapho phambi kwakho, lalazi ukuthi lokho kwakungasikhathi sini. Lo mfo wayengazi, akazange akufundisise, wayengenandaba ngakho. Futhi leli kete lihlakaniphile lagijimela phandle laselithi, muntu wami olungileyo, ungabe usalokothi qhubekele phambili, buyela muva ngokushesha. Ukhona udonga, ungeke ulweqe udonga, uzobhubha. Izibonakalisa zikhona, isikhathi ukuhlehla nokubuya kamanzi kuzotheleka khona manje, futhi ungeke usakwazi ukubuya, ungabe usaqhubekela phambili. Le ndoda yaphenduka futhi yalihleka yathi, hamba uyonake zakho, ngiyazi ukuthi yini engingayenza nokuthi yini engingeyenze. Nokuhlehla nokubuya kwamanzi kwambamba, niyabo. kungahle kuba isikhathi sesihambile kunoma sicabanga
yabo
kuzokubamba ungabe usaqhubekela phambili ningakwenzi bantu uma benihlale ningikhola njengenceka kaNkulunkulu thathani izwi lami kulokhu kuza uma nake nakwenza kungahle kuba isikhathi sesivele sihambile umbhalo omningi kakhulu ukukhombisa ngaleyo ndlela manje kumbulana ngisho ukuthi kunjalo angazi kodwa bukani nje futhi sengiyeke amakhasi athi awabele ishumi lapha ebengesabo kunitshela wona niyabona yabo unkosikazi uwodi ulirekhode lalokho nokulumzane uwodi ngingathi ngenhle kulokhu kusa kuyobabona ngithe angikwazi ukubatshela lokho ngeke ngafinyelela kude kangako ngizovele ngibeke lo mbhalo ngaka futhi ngibashiye nawo ngoba kuzotheyishwa kuzohamba nabantu bazowuhleka lo mlayezo kulungile kuyoba ngosekwedlule ekubuyeleni muva ngolunye lalezi zinsuku qhubeka yiba yilunga libandla nje Nquma izenwele zakho, penda ubuso bakho. Qhubeka futhi uthathe uyise indodana nomoya ongcwele uma ufuna lokho wenze uNkulunkulu abathathu futhi ube ngumedeni. Qhubeka namathenda enhlanganweni yakho, yenze njalo uma ufuna. Uthi ngasile kumoya, ngakhuluma ngezilimi nginawo. Ngibabonile odeveli benze into efanayo, ngibabonile abachakathi bekhuluma ngezilimi futhi bakuhumushe, futhi babhale ngezilimi ezikaziwe bakuhumushe, abaphuza igazi lisodebhezini lekhanda lomuntu futhi babize odeveli basi emoyeni baka Mohammed basine emoyeni kanjalo baze bakwazi ukuthatha izincizo zezinkulu bakwaze ngaphansi kweminwe yabo bese bethatha umkhonto bazigwaze ngawo ebusweni kanjalo bese beudonza futhi ngeke kuphume ngisho ithonzi elilodwe legazi kubo amandiya zohamba phezulu komlilo engafake isicathulo ujule amafidi amathathu namane amathathu noma amafidi amane ukunqamula phephetha azulise amalahle aze yashise abemhlophe futhi angathole ngisho usha ezinyaweni zawo futhi uphike ukuthi kukhona into ethiwa uJesu Kristu qhabo qhabo mngane yizwi elikushoyo abantu nezwi kufanele kube kunye niyabo uJesu nezwi kwakufana wayeyizwi futhi lapho uJesu ephile esidalweni esingumuntu lokho kusenza sona nezwi bafane unga impilo yakho iyakusho oyikho manje ake uzibuke wena engilazini kaNkulunkulu yokubuka uthi ngibukeka kanjani kulokho kusa na ngenkathi sisakhuleka kulekani uma nake nakhuleka
While the
Nisaqhubeka nicula ngifuna ukunibuza kuthize ngabe likhona iqashaza enhlizweni yakho elibonakala limnyamiswa yisono na? Uma likhona manje isikhathi sokulisusa njengamanje uma usekhona umusa usele. Lokhu ngiyethemba akunjalo, ngiyethemba ukuthi akukho lapho, kodwa akubukeki sengathi kungaba njalo na? Lalelani ukuthi uMoya Ongcwele utheni phakathi kwabantu emva kokuba sengiqedile, uyiphimbo kini. Futhi uma likhona, uma unobumnyama enhlizweni yakho, ungeze yini lapha ngo uzungeze i-altare manje ngenkathi siqhubeka nokucula na? Khona manje, uma kukhona ukukhathazeka, uma kukhona ichashaza, ungabe usakushaya indiva. Ngiyethemba futhi ngikholwa ukuthi lokhu akunjalo, kodwa kuyoba njalo ngolunye lwalezi zinsuku, futhi kungahle kube namuhla. Ngokuphefumula kwamakhala akho khona nje eduze kwakho, uma abantu bamatheyipu bengabona nje kuphela ukuthi kwenzekani phandle lapha manje, nje bethuthelana omunye phezu komunye, bekhala bevela ndawo zonke. Ngabe lowo mbono ngenkathi ngisengumfanyana, ngabe yihora na? Ngabe lezi zikhathi lapho labo ababukeka bekhathazekile, abakhwantabele, isihogo sidalwa khona lapho emhlabeni na? Ama-altare nezikhali ziphakathi nezihlalo nakho konke sekugcwele manje. Uma ungenakwazi ukujikela ngase-altare noma izikhali ziphakathi nezihlalo noma yikuphi phakathi kwelamakhulu lapha, vele usukume uma uthi ngifuna ukuma ngikhuleke nje ukuba abantu bazi, noma uguqe noma yini oyifunayo. Oh, hey, manje anikwazi neze kubona noma ubani ohlezi phansi ngabantu bemi ndawo zonke. Mangisho lokhu, Nkulunkulu yala ukuthi engikushilo kumanje sengathi ngingakuqonda wonke umuntu. Nkulunkulu yala, kukhona nginabantwana ongekho phakathi. Nginamadodakazi amabili nendodana, nginabafowethu, nginabantu bakithi ongekho phakathi. Nkulunkulu yala ukuthi umusa ususishile ukuthi konke lokhu nje kuphela kuzoba ukushaya sengathi. Ngabe ukhona umusa osasele Nkosi na? Mangibe nephutha kulokhu Nkosi, makube sephutheni kulesi sikhathi ukuthi mina akusikho ukuthi abantu basangasindiswa. Siphe khona Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi nginikela lezi zethameli kuwe manje egambeni likaJesu Kristu. Wonke umuntu akakhuleke manje njenge ukuba ke bekuyikho na, manje angazi ukuthi kuyini, kodwa uma bekuyikho na, khuleke ngendlela yakho, vele nje ukhuleke ngendlela ufuna ukukhuleka ngayo, ukuthi nje uma ke lokhu bekuyiqiniso besizokwenza njani bangane na? Besizokwenza njani na? Yini ezokwenzeka na? Manje khulekani nonke nje khala nje, khuleka ngendlela ofuna ngayo, vele nje ukhale kakhulu kuNkulunkulu ngendlela okungeyakho. Wo Nkulunkulu, Nkosi, bengizimisele ukukwenza isikhathini eside sedlule, ngabe sengilinde isikhathi eside Nkosi na, ngabe lokhu ngabe sekwedlule na? Wo Nkulunkulu, vula izidalo zakho zothando ungamukele okuthize enhlizweni yami kuncenga khona Nkosi, vula kanye futhi. Uma igama lami lalisencwadini yewundlu, khuluma kimi manje Nkosi, mangikwamukele khona manje, ngiyacela kwenze Nkulunkulu. Bhayibheli lathi ngenkathi sebemqonda uJesu ukuthi yilowo nalowo uyokhala ezinyembezi njengendodana yabo eyodwa ebulewe, mina ningaphandle, mina ezimotweni zenu ngamaza omsindo aseduzane, wena omi uzungeze isakhiwo, iningi lenu yeyamisa nje ikhanda lakho esakhiweni, uthi Nkosi Nkulunkulu ngihawukele. Ibani ngabafayo ngeqiniso bangane, cabangani ukuthi izikhathisini eziphila kuzo sikuphi na? Kosi Jesu ngenze okwedlula konke ngikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani. Ngenze konke ngikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani. Sibe Nkosi ukuthi iminyango yomusa isavuliwe yalamakhulu ngoba ngempela makhulu efunisisa wena ngalezi zikhathi. Susa lonke icatshaza lesono Nkosi ukuthi ubathathe ubangenise namhlanje. Ngiyanxusa ngenhliziyo yami yonke njengoba singaboni kuphela umuntu othize okhulumayo kodwa umbhalo qobo lwawo usiletha kuleli hora nalowo mbono womfanyana ebona labo bantu bekuleso simo futhi manje ecabanga ukuthi isiyogoqobo lwaso umusa sewesuliwe emhlabeni futhi manje isiyogoqobo lwaso silapha labantu Nkosi bakulesi simo esesabekayo. Wo uNkulunkulu somandla phezu kwaleli bandla elikhethiweyo ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzothulula izibusiso zakho ukuze bemukele inkonzo yobufakazi leyo enjengaleyo ayenayo uLodi njengoba ayenayo uNowa njengoba uJesu ayenayo babalahlekile iphakade uma kuba lapho ukuthi bona qobo labo baphawulelwe ngaphakathi embusweni kaNkulunkulu kodwa benikeze ubufakazi kuJesu Kristu enguye izolo lamuhle naphakade siphe khona Nkosi sengathi ungemukele sicelo sethu njengoba sinxusa egameni likaJesu. Vele nje ukhuleke ngendlela ufuna ukukhuleka ngayo manje ungajahi ungajahi ukuba wena uyigama lokugcina ukungena encwadini na. Owejinebini wena yenyuka ubakhulekele umeluzi uzokhuleka manje kanye nani nisakhuleka ngizocula.
Oh, Heavenly Father, as it were today we're so glad that you have given us as it were this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this hour, God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou be granted that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day through Jesus Christ. In his name we pray. Lord Jesus, I pray that you'll save Becky and
Sarah. Kosi Jesu ngikhulekela ukuthi uzosindisa uBecky noSarah noJoseph kanye nabo futhi Nkosi ungakuvumeli lokhu kwenzeke kubantwana bami Nkosi ungakuvumeli kwenzeke kubafowethu nabangane bami siphe khona Nkosi. Asazi, asazi, kodwa sibone into ethize Nkosi. Ngabe kuwuphawu olunyakazayo njengamanje phambi kwethu na siphe khona Nkosi. Sisondeze sonke kuwe masinyane Nkosi. Siyakuthanda futhi siyakudinga. Makube njalo Baba, umoya ongcwele usiphe induduzo ezinhliziyweni zethu manje. Sikhulekela ukuthi singathe sibe ngofakazi kuwe kuleli hora ngokuba siyazi lokhu kufanele kwenzeke kubikezelwe iminyaka futhi sifanele sibhekane nako ukuthi sesikhathini sokuphela lapho sibona lezi zibonakaliso zivela. Siyazi futhi sitsheliwe iminyaka eminingi manje ukuthi le nto iyokwenzeka manje sikubona emnyango wethu ngo ulaka olukhulu olunamandla lukaNkulunkulu luhamba ludabule ezitaladini lukhipha abangasokile lapho kungekho khona ikazi phezu komnyango ukuhambela kwengelosi yokufa futhi bayaziqhubekela nje baphile kodwa abafile besaphila bengenamusa bengenankulunkulu futhi abasoze basindiswa. Nkulunkulu sikubonga kanjani ngalaba abasindisiweyo thina kanjani kuyisibusiso esikhulu kanjani ezinhliziyweni zethu kuba ngaphakathi manje ngaphansi kwegazi ngenkathi leyo ngelosi yokugcina yedlula ezweni ikhipha labo abangaphandle abaphume ngaphansi kwegazi bafa ngaphandle komusa lowo kwakungumntonso wokugcina kaMose. Okuqala insizwa ikhuluma no-Israyeli, wesibili yehla kuyo bakhulula, wesithathu kwakungumlayezo wokugcina. Izimangaliso zazenziwe uMose wayesendleleni yakhe ebhekezweni lesethembiso nabahlengiwe. O Nkulunkulu iba nomusa, ngiyakhuleka egameni likaJesu. Manje ngizothanda ukubuza lokhu, nina enikhulekayo, nina nizizwa ukuthi ninawo umusa nokuthi uNkulunkulu nizizwa nisembusweni kaNkulunkulu. Nizizwa ukuthi senigxiliswe ngandlela thize ukuthi uKristu unokukholwa ukuthi ungumKristu usuzelwe ngokusha futhi uyazi ukuthi ungumKristu futhi ngaphandle kokungabaza. Ngifisa sengathi ningama nonke nina enifuna lokho okholwa lokho ukuthi lo musa welulelwe nina manje futhi ningamaKristu futhi nikholwa ukuthi igazi libhecwa enhliziyweni yakho nokuthi uthethelelwa zonke izono. Lokhu bekuyinto elikhulu kakhulu ukuba ngikhulume kini bantu. Ngiyabonga kakhulu futhi ngibona abantu phezulu abavela ndawo zonke futhi nina ngikakhulu. Angazi ukuthi le nto iyiqiniso kodwa izofanele ibe ngaleyo ndlela. Ngesinye isikhathi niyabo kuzofanele kufike kulokho futhi kungaba yimanje niyabo ngandlela zonke izwe lizoqhubekela phambili ngqo. Abantu basaze lokhu beza e-altare basaze lokhu bekhala kakhulu kodwa akuyi kusiza ngalutho niyabo bayobe sebehambile niyabo kuyobe sekuphelile awusayi kuba khona umusa. Kukhumbuleni lokho nendawo engcwele iba ngethunqayo. Ongcolile ungcolile njalo, olungile ulungile njalo, nalowo ongcwele ungcwele njalo. Awusekho umusa lapho iwundlu lithatha incwadi. Yilokho ke yilokho konke okwakho futhi kubukeka kakhulu kakhulu njengoba kungaba njalo manje. Mhlawumbe sinalo olunye usuku, mhlawumbe namhlanje yilolo suku, mhlawumbe kusasa yila, mhlawumbe namhlanje busuku ngobusuku bokugcina, mhlawumbe lona ngonyaka wokugcina. Angazi bangane, ngiyanitshela ngazi, akusoze kwatshelwa mina. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu ethatha lelo gama lokugcina futhi elihlenga kuleyo ncwadi yokuphila, yilokho konke okwakho. Niyabo ngeke kusaba khona noma kanjani, angeke kusaba khona noma kanjani, yilokho kuphela, sekuphelile. Bangako waziyo ukuthi kuyiqiniso na? Kulungile, kuyiqiniso. Manje njengoba sizwa futhi ngiyalibona leli bandla engishumayele kulo futhi ngalixwayisa yonke le minyaka futhi libona umlayezo onjengalo engiwulethe ngale ndlela yobumfunda makhwela futhi khumbulani nje ngikusho ukuze nizokuqonda indlela yobumfunda makhwela. Ezinye izinto ezingaphezulu bezingacishe zininikine nibe izicucu niyabo, kodwa nje ngikuyekile ngizwe ukuthi angikwenze ngoba angiqinisekile. Uma ngingaqinisekile ukuthi ngiyathela ku ngizongiyathela kalula niyabo, kodwa nje ngiyanitshela. lalelana nijabule na kungaba khona yini okunye okukhulu ebeningacabanga ngakho enikwenzile empilweni yenu na ukuba ke sekwedlule manje na ukuba ke sekwenziwe konke na wena uthi futhi Branham mhlawumbe ya ngiyazi bebengaqhubeka ngqo nje bakwenza isikhathi ngazinge ngikuchazile lokho futhi ngakufakazela ngombhalo niyabo izwe laqhubeka lilokhu ligingqika liyaphambili ngqo kodwa kwenziwa niyabo ubuwule bentshumayelo busindisa abalahlekile futhi kungubuwula kubantu kungukuhlakanipha kukaNkulunkulu niyabo uNkulunkulu moya usebenza ngezindlela zikamoya niyabo izimanga zakhe azenzayo izindlela ezimangalisayo kodwa thina sikumuntu sinesiphelo asazi sibuka nje kuphela lokho esingakubona kodwa ukuthize phakathi kwethu ngenkathi uphuma kulelo gumbi lapha uma ungazange waba nakho kubonakala empilweni yakho ungakaze uyibone imini ubuye kwazi ukuthi wedlula kuleli gumbi lapha ungene ekukhanyeni kwelanga noma ukuthize kwakufudumele wawungakuzwa uma ngekho muzwa womzimba wakho kukumemezela ubuye kwazi wo akukho muzwa wokubona kukubona ayikho indlela yokubona izihlahla eziluhlaza ukubona imvelo ubungenakho kubona akekho umuntu owake waba nakho ubuye kwazi ukuthi ubuye basebukhweleni bokuthize ukuzwa kwakho kuyokutshela lokho ubuye kwazi lokho ukuba bengizozama ukukutshela yilanga liyabonisa likhombisa izinto niyabo ubuye kwazi ukuthi bekulapho ngoba ubunga uzwa ngemizwa yakho ngabe kunjalo na manje siyazi ukuthi uKristu lapha niyabo mhlawumbe awumboni ngamehlo akho niyabo mhlawumbe awumboni kodwa ngombono ngiyakutshela ulapha siyakuzwa siyazi ukuthi kukhona ukuthize lapha imizwa yethu ongamemezeli ngomoya okumemezelayo ukuthi uKristu lapha ngizizwela ukuthi usesihlengile ngizizwela ukuthi amagama ethu asencwadini yakhe ngikholwa ukuthi sesihlengiwe ngegazi lewundlu Ngiyanithanda futhi ngiyazi ukuthi niyathandana. Oh libusisiwe igodi libophayo. Izinhliziyo zethu ethandweni lobuKristu. Inhlanganyelo yomqondo ofanayo njengalokho ngaphezulu. Sifanele njalo sizizwele ngaleyo ndlela komunye nomunye niyabo. Sifanele sizizwele ngaleyo ndlela omunye komunye niyabo. Isizathu njengoba sithandana, sithanda uNkulunkulu, ungamzonda umfo wenu ombonile bese uthi uthanda uNkulunkulu ongambonanga na? Sifanele sithandane, uthando olukhulu alunamuntu kunalowo owabeka phansi. Kuphila kwakhe ngenxa yesitha sakhe ukuze zibe ngabangani bakhe ho niyalazi lelo culo libusisiwe igoda elibophayo alimangalisi na libusisiwe igoda ungasinika indlela kulelo dede wethu lapho na ake uliyeke nje lidlale umzuzu Ukuba ke sekwedlule na ukuba ke umdonso wesithathu okhuphukayo manje ungukushumayela kwabalahlekileyo na Ukuba ke yonke imifanekiso izokhomba manje na futhi siphakathi lokho bekungemangalise na inhlanganyelo njepho
Oh bless me God Here's what does it
Bekuyini leyo na inhlanganyelo yemiqondo efanayo umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe niyabo Sizama kwenze uNkulunkulu umfana olethe enhlanhla ongumsebenzi ukuthunywa noma ukuthize uNkulunkulu yenza lokhu yenza lokho uJesu wathi nikhuleke umbuso wakho mawufike intando yakho mayenzi emhlabeni njengasezulwini khona ke izulu lehliselwa kithi futhi senyuselwa ezulwini futhi sihleze ezindaweni zasezulwini manje kuKristu Jesu sonke siyawukholwa lowo mlayezo ukuthi uliqiniso ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uyasihlenga asivala amehlo ethu manje bese siphakamisa izandla zethu ngenkathi sisalicula
Our hearts
manje kungamoyizelwa nakanye lesi akusise isikhathi sokumoyizela ngokujula kobuqotho ngenkathi lelo culo lisadlala asixhawulane nalowo ngakuwe uthi uNkulunkulu akubusise mKristu ngobuqotho uNkulunkulu akubusise mfowethu Neville amashumi amahlanu nesishiyagalolunye iminyaka budala zindi izindlela uNkulunkulu akubusise mfowethu manje asiphakamisele izandla zethu kuye manje asikhothamisa amakhanda ethu futhi ndawonye singazi ukuthi kusasa lipheteni ngalo mzuzwana singazi kodwa osekwedlulile angazi ngingeke ngasho angazi kodwa ebusweni balokho amaqiniso esiwembule kulokhu kusa asikhuleke umkhuleko inkosi eyasitshela ukuba siwukhuleke ngisho noma kungukuthi umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe asikwenze ndawonye baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla futhi sithethelele iziphambeko zethu njengoba nathi sibathethelela abanezipambeko kithi futhi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade amen manje izinhliziyo zethu zikhotheme iBhayibheli lathi bacule ihubo baphuma khumbulani ngenkathi benza lokho embhalweni kwakungenxa yokuthi babebethele inkonzo yomdonso wesibili wenkosi yethu nomdonso wesithathu wawusulungele ukungena emahoreni ambalwa emva kwalokho wenyukele esogweni futhi washumayela kwabalahlekile ababenqabe umusa wabo indlela yelithi ukholo lwami lubheka phezulu kuwe Inkosi nibusise yenze indodana yayo nomusa kuba kukhanye phezu kwenu nenkosi niphe ukuphila kuphakade futhi ibe nani lapha kulelizwe nezwe elizayo emva kwalokhu futhi kuphila kwaphakade sengathi ningamkhonza sonke isikhathi seminyaka engenakubalwa esizayo uma lesi kuyise isikhathi futhi sesifike kuleyo ndawo angina mahloni ngalokho engikushumayelile futhi uma umfundisi ngamunye ezoma nebandla lakhe futhi ahlulelwe njengoba ngakubona embonweni ngiyabonga ngevangeli engilishumayelile ngoba livangeli lifanayo uPawulu nabo abalishumayela ngiyajabula ngani ngiyajabula ukuthi nimemukela uKristu njengomsindisi wenu ngithandeni futhi nikhuleke futhi ngizonibona namhlanje ntambama inkosi Thanda ngilesikhombisa ngqo lapha endlini yokukhonzela uNkulunkulu anibusise niyakhululwa